Sana bwana ngitseni ngiwo wonke umuntu ngijabule kakhulu kuba lapha ngithe ukuba mfushane nifanele nidonsele phansi lokhu kanconyana lokhu ukuthi akube okufika ngingakulindele kimi ngokuba lapha kulokhu kusa ngoba bengimele ngihambe edolobheni kulokhu kusa ngehora lesithupha nqo ukuhamba cishe amamayela ayikhulu namashumi amahlanu ukuya enyakatho kusuka lapha nabanye abangani futhi ngakho-ke ngenkathi bengitshela ukuthi bengizoba lapha kulokhu kusa ukuzokhuluma esidlweni sasekusa ngithe ukudingeka ngiphuthume futhi ngishintshe uhlelo lwethu kancane kuhlala kuyinhlanhla nokho ukuba lapho abantu benkosi bekhona lapho kukhona isidumbu izinkozi zizobuthana khona futhi ngijabule kakhulu ukuba lapha nokuhlangana nabo bonke abangani bethu futhi le nhlanganyelo enhle ningacabanga ukuthi ngizizwa kanjani ngimi lapha nendoda ebishumayela evangeli ngenkathi ngisengumfo omncanyenyana futhi lokho kuthatha isikhathi eside emuva futhi kodwa ngibonga kakhulu ukubuthana lapha nabantu futhi manje kulobo busuku ngobunye ubusuku obukhulu silindele uNkulunkulu ukuba enze izinto ezinkulu futhi kulo lonke leli viki ngiye ngaba nenhlanhla yokuhamba ngehla ngenyuka esigodini saseMaricopa lapha ngikhuluma nabantu emabandleni abo futhi sibe nesikhathi simnandi ngibonga kakhulu ngokwakhe inhlanganyelo nangomoya ongcwele phakathi kwabantu bakhe futhi ngibheke ngabomvu futhi ngesonto ntambama lapho kuyinhlanhla yami ukuphinde ngikhulume ngesonto ntambama futhi khona-ke ngomsombuluko ebusuku edilini lesidlo manje ngethemba ukuthi konke okwenziweyo noma kwashiwo sizoba novuthondaba olukhulu ngomsombuluko ebusuku umfowethu Ora Roberts ukhethiwe ukuba akhulumele umhlangano wedili lesidlo futhi sifuna ukumkhulekela. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzomnikeza umlayezo onjalo ozothumela ePhoenix ukuba iguqwe ngamadolo ayo ithuthumela niyabo inyakazisa bona kanye ubukhona bukaNkulunkulu kwingaphambili labantu futhi sethemba lokho ukuthi kwenzeke. Futhi emigqeni wonke okwenziweyo sethemba ukuthi kuzoshiya ukuzwakalisa okunjalo phezu kwe-Phoenix ukuthi abasoze bafane futhi abantu ababe lapha futhi bazobuyela emadolobheni amakhulu akubo uqobo ngeke babuyele emuva ngendlela abaphume ngayo buyele emuva uphefumulelwe futhi ngokuzimisela okwengeziwe ukwenza umsebenzi wenkosi ngombono omusha ovela kuNkulunkulu ngilapha ngenxa yombono futhi uma noma yimuphi wenu uke wathatha noma yimaphi amatheyipu angiyena umdayisi wamatheyipu isizathu sinebhizinisi lamatheyipu emhlabeni jikelele kodwa uma uke wathenga itheyipu kimi noma hhayi kimi kodwa kumnumzane Mugwaya ulapha ndawo ethatha amatheyipu kulokhu kusa ngiyacabanga thola leyo sikhathi sini mnumzane na ngimi endaweni ngize ngingakwazi umnyakazo olandelayo ngibone imibono kusukela ngisengumfana omncane into yokuqala engingayikhumbula cishe empilweni kwakungumbono futhi mina phambi kwabantu abavela noma ikuphi ngicela noma ubani ukuba angitshele isikhathi sisodwa ukuthi omunye wayo wake wehluleka angeke wehluleke nguNkulunkulu ngakho-ke lona ungifaka esimweni esinjalo ngize ngicabange ngawo futhi uvele ungidabule futhi ngiyazi kukhona okuzokwenzeka futhi ngiyosaba njengalokhu ebengikusho kothile kolunye usuku siyaqonda ukuthi asifuni ukuthatha uNkulunkulu futhi sikwenze iqhinga nje manje futhi asifuni ukuthatha iziphiwo zikaNkulunkulu futhi senze amaqhinga ngaso lapho uthi inkosi yasho kuthile qiniseka ukuthi inkosi yakutshela ungabi nokuzwakalisa niyabo kunokuningi kakhulu kwalokho manje niyabo futhi abantu abazi ukuthi uba nokuzithemba kanjani uma uNkulunkulu esho noma yini kufanele kube ngaleyo ndlela ncamashi kufanele kwenzeke ngaleyo ndlela singalethemba kanjalo-ke ibhayibheli ekuqaleni lathembisa umesiya labo baprofethi bamaheberu bakhuluma ngomesiya ayeyokwenza lowo mesiya wafika ngayo ncamashi nje indlela okwakuyiyo ibhayibheli ngakolunye uhlangothi lithi kuzokwenzeka ngesikhathi esithile kuyenzeka kwehle njalo manje sinokuzethemba ukuthi kuzoba nohlwitho ujesu uzofika sikhona lapha ngoba alikaze lehluleke kwelinye indawo futhi ngeke lehluleke manje Loko ukuze themba kwethu njengake inkathi Jeremia inkosi yayimtshelile yabeka lelo joke etangeni yakhe akunendaba ukuthi yimuphi umprofeti noma yini enye eyasho lokho noma yini phambene neminyaka engamashumi ayisikhombisa ezansi ebhayibhelini kuzofanele kube ngaleyo ndlela Noko uHananiya waphakama umprofeti nendodana yomprofeti futhi wasusa lelo jokwe entanyeni kaJeremiya wase elephula wayesethi yisho kanje inkosi eminyakeni emibili bazobuya. Wathi ngisho nomprofeti Jeremiya wathi Amen Hananiya inkosi igcwalisa amazwi akho kodwa sikhumbule kube nabaprofeti ngaphambi kwethu. Futhi lapho umprofeti waziwa kuphela lapho isiprofeti sakhe sifezeka khona.
I think that's a very good Pentecostal.
Ngicabanga ukuthi leso yisifundo sePentecostal esihle kakhulu, niyabo, singahlabeka umxwele, sijabule kakhulu futhi singaba nenjabulo kanye nezibusiso zenkosi. Kodwa lapho sikhuluma egameni lenkosi futhi uma esekukhulumayo kungahambisani ncamashini nalelozwi, suka kude nakho, angikhathali ukuthi kubukeka kahle kanjani.
For this is a complete revelation of Jesus Christ.
Ngokuba lesi sambule siphelele sika Jesu Christu hlala nalelozwi ungalishiyi nganoma yini niyabo manje niyabo ukuba uHananiya ubengaba nje nomcabango leso sambulo futhi angikholwa ukuthi indoda yayingumzenzisi yayiphefumulelwe kodwa akuzange kuqathaniseke nezwi kufanele kube yizwi futhi ngesinye isikhathi kwenzeka futhi ukuthi lapho Jehoshafati ehla ukuvakashela u-Ahabi futhi baba nomkhandlu futhi benyukela eRamothi Gileyadi futhi Jehoshafati wathi awu kusobala izinqola zami zinjengezakho abantu bami banjengabakho wathi kodwa kufanele yini sibuze inkosi na u-Ahabi wathi impela sifanele sikwenze lokho Ngakho-ke babe nabaprofeti bamaHebheru abangamakhulu amane, hhayi abaprofeti bakaBhali, hhayi abaHedeni, kodwa abaprofeti bamaHebheru. UZedekiya wenyuka nezimpondo ezimbili ezinkulu wayesethisho kanje inkosi, ngalokhu uzoqhubukusha amaSiriya aphume ezweni ngokuqavile wayeqinisile kodwa kunokuningi okuhambisana nakho ngaphandle kwalokho. Ungahlala njalo uqinisile ngokuvamile nokho izithembiso zikaNkulunkulu zisekelwe phezu kwesimo. Babegcina imihlatshelo yabo ngenhlonipho yokuzithoba ababengayenza benza lokho inkosi ebatshele khona nokho ngaphandle kwalobo buqotho ngemva kwakho iminikelo iba yisiko lomndeni.
A family tradition.
Ilapho zithatha khona iPentecost isiko lomndeni kufanele uthole ubuqotho kakhulu kunalokho. Ulindele ukuthi uNkulunkulu aphendule lezi zibusiso nezithembiso ubuyela ebuqothweni balelozwi lokho izwi elikushoyo hlala nalo. Manje lo mprofeti ngokuqavile wayeqinisile ngenkathi uNkulunkulu ehlukanisa izwe uJoshua alinika uIsrayeli futhi ezitsha zazililapha zigcwalisa izisu zazo ngokolo owatshalwa eRamothi futhi okuyikho ngokuqavile kodwa niyabo kwakusemibandeleni nalabo baprofeti noma abefundisi ukuprofeta kwakuqinisile impela khona-ke bathi kule ndoda kaNkulunkulu uJehoshafati kwabonakala sengathi kukhona ukuthile okuphambene kancane wathi akekho omunye futhi na omunye futhi ngemva kokuba namakhulu amane na ngani kwakubonakala kuyinhlekisa kodwa nokho phansi lekujuleni kwenhliziyo yaleyo ndoda yayazi ukuthi kukhona okungalungile Noma imuphi umuntu kaNkulunkulu uyabona ukuthi kukhona okungalungile izibusiso zethu zinhle kodwa azifiki kumaki ngakho-ke wabona ukuthi kukhona okungalungile wathi akekho omunye futhi na wathi yebo ukhona omunye futhi uMikhaya indodana ka-Imla kodwa wathi ngiyamzonda wathi uhlale esidwengula futhi esikhuza wathi mayingasho njalo inkosi kodwa ake simuze ngakho-ke bathumele ukuba eze futhi bathi manje wena oxoshiwe enhlanganweni esikhathi eside ngokwenele manje ungafika lapha futhi usho ukuthile okufanayo ngendlela efanayo abenza ngayo futhi kuzolunga wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu ngiyakusho kuphela lokho ekubeka enhliziyweni yami yilokho abatshela khona siyamdinga uYimla futhi siyamdinga uMikhaya njalo Wasukuthi-ke yena ngalobo busuku wacela ukulinda inkosi futhi lapho ebona umbono wenkosi khona-ke wahlola lokho ngezwi futhi ngenkathi ekuhlola ngezwi izwi nombono kwakufana khona-ke wema phambi kwabo wabatshela okuyokwenzeka futhi kusobala ngiyazi ukuthi uzithekiya wamukela emlonyeni futhi wathi yiphi indlela yizwi inkosi ehamba ngayo ngenkathi isuka kimi na umoya wenkosi ngenkathi ungishiyena wathi uzobona u-Ahabe wathi faka lo mfo ejele lingaphakathi mnikeza inkwaso size futhi wathi khona-ke lapho ngibuya ngizobhekana naye wathi uma ubuya nokubuya inkosi ayikhulumanga kimi. Niyabo kufanele kube nezwi futhi sifanele sikukhumbule lokho kambe angizelanga ukusho lokho. Asikhuleke asikhothamise amakhanda ethu wonke umuntu. Baba wethu asezulwini siza kulokhu kuza egameni lenkosi uJesu futhi lapha wena unginikile kulokhu kuza nkosi leli qembu likahle labantu ukuthi ngingahle ngikhulume amazwi ambalwa kulaba somabhizinisi abavela esizweni sonke nkosi ngikhulekela ukuthi uzosipha kulokhu kuza ukuthi kuzoba nokuthile okuzoshiwo lokho kungeke kube nje umuntu othile omi lapha ukuthatha isikhathi noma ukubungaza kodwa izwi lenkosi lingahle ngandlela thize engaziwa ngisho nakini livezwe lokho okuyokwenza okuthile ukusiza abantu leli hora likhulu phulukisa abagulayo abahluphekileyo nkulunkulu sikhulekela ukuthi uzoshukumisa izinhliziyo zalabo somabhizinisi busisa befundisi amakholwa akho azo zonke izigaba ezahlukene nezingxenye nezipho namahhovisi lapho obabeke khona futhi kwangathi singahamba kulokhu kuza neisimo sengqondo esifanayo salabo ababevela emawuse bethi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu na kwangathi umoya ongcwele ungeza manje futhi ukhulume ezinhliziyweni zethu imizuzu embalwa elandelayo ngezwi sifikhona nkosi sikucela egameni likajesu amen. Manje kini nithanda nje ukuthatha amanothi ambalwa ngibhalabhale phansi lapha ukuthi ukuzikhumbuza bendizimisele ukuya ndawona thize namhlanje kodwa kuhlezi kuyizwi lenkosi noma amathuba okuyekhulumela eza kuqala asazi ukuthi yisiphi isikhathi esizoshiya ngaso lo mhlaba futhi sifuna ukufaka kukho konke nokuncinyane kwesikhathi esaziyo ukuthi kanjani. Ngifuna ukufunda kulokhu kuza evangelini likamathewu ongcwele isahluko seshumi nesishiyagalolunye ngiqale ngevesi leshumi nesithupha kwendikimbe encane nje ukuyidonsa lapha uma umoya ongcwele ethanda ingqikithi futhi bheka kwafika omunye wathi kuye mfundisi omuhle yini enhle engiya kuyenza ukuze ngidle ifa lokuphila okuphakade noma ngibe nokuphila okuphakade. Ngifuna ukuma umzuzwana nje yini enhle ebengingayenza ukuze ngibe nokuphila okuphakade na.
And he said unto him, why callest thou me good?
Wathi kuye ungibizelani ngokuthi ngimuhle na akakho muhle munye kuphela unkulunkulu kepha uma uthanda kungena ekuphileni gcina imiyalo.
He said unto him, which Jesus said, thou shalt do no murder.
Wathi kuye yipi uJesu wathi ungabulali ungaphingi ungebi ungafakazi amanga hlonipha uyihle nonyoko wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Insizwa yathi kuye konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami ngisasalelwe yini na. UJesu wathi kuye uma uzophelela hamba uthengise ngalokho unakho uphe abampofu futhi uzakuba nezingcebo ezulwini ngilandele. Kepha insizwa seyilizwile lelo zwi yamuka ilusizi ngokuba yayicebe kakhulu. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe ngiqinisile ngithi kini kulukhuni konothileyo ukungena embusweni wezulu. Futhi ngithi kini kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yenalithi kunokuba isicebi singene umbuso kaNkulunkulu. Futhi sebekuzwile abafundi bakhe lokhu bamangala kakhulu bathi pho kungasindiswa bani.
Jesus beheld them and said unto them, with man this is impossible.
UJesu wababheka wathi kubo kubantu lokhu akunakwenzeka kodwa kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.
Now I would like to draw from this little thing here a context.
Manje ngithanda ukudonsa kulento encane lapha ingqikithi uma bekungenzeka ningakivumela imizuzu embalwa nje manje singasibone isenzakalo. futhi njengalokho kungukudla kwasekuseni kwe-businessman ngomgqibelo kuseni ukudla kwasekuseni okujwayelekile, ngiyakholwa ngibe nenhlanhla yokukhuluma ngomgqibelo odlule kuseni, okungukuthi ngiyasithakasela lesi simemo esivela kulabo abazalwana abakahle abangivumelile ukuba ngize ekungafundini kwami naphambi kwabantu abakhaliphile nabafundile, futhi ngizame ukuveza lo mlayezo ngizizwela ukuthi izinhliziyo zethu ziyawudinga. Futhi ngiyakuthakasela lokho lapho iminyango eminingi ivala ngokushesha ngemuva. Ngakho-ke ngiyabonga ngala madoda, futhi impela ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu awabusise. Ngomgqibelo odlule kuseni ngizamile ukuletha umlayezo owawuzoba yilokho engangicabanga ukuthi wawudingeka. Ngakhuluma ngo-Uziya ukuthi wayeyindoda enkulu kanjani, isibonelo phambi kuka-Isaya. Kodwa lapho iphakama khona-ke wazama ukuthi athe indawo yomphristi umfundisi, futhi ngokwenza kanjalo uNkulunkulu wamshaya ngochoko. Futhi kwakuyisifundo esikhulu ku-Isaya ukwazi ukungathembeli kukuphi noma yini ngaphandle kukaNkulunkulu. Khona-ke wayesethempelini futhi wabona indawo. Ngibacelile abazalwane bami, ungazami ukuthatha indawo yalutho ngaphandle kukasomabhizinisi noma ngabe yini uNkulunkulu akubizele ukuba ukwenze. Ningazami ukuba ngabashumayeli ngoba sinesikhathi esinzima ngokwenele ukukugcina kuqondile empeleni, futhi niyakuxuba. Ngakho-ke masihlale lokho uNkulunkulu asibizele ukuba sibe yikho, futhi ngiyacabanga kubantu abavamile kuyinto enhle ngathi ukuthi sizame ukuhlala. Ungazami ukulingisa umuntu othile, niyabo. Yiba nje yilokho yikho, sonke singathanda ukuba nguBilly Graham, u-Oral Roberts, sonke singathanda ukuba yilokho. Kodwa khumbula embusweni kaNkulunkulu nomnotho wakhe omkhulu, uma sizoba udomede, uma leyo kuyindawo yethu, sizoba njengoba benjalo nje, niyabo. Kodwa ufanele ugcine isikhundla sakho lapho uKristu akubeke khona. Ngingathanda ukukhuluma kulokho kusa manje ngokuthi ukutshalwa kwezimali. Manje iningi lanoma yimuphi usomabhizinisi omuhle unentshisekelo ekutshalweni kwezimali okuthile okuhle. Ngikhethe lokhu ngoba bekungosomabhizinisi abangaba nentshisekelo ekutshalweni kwezimali. Futhi iningi labo bonke abantu abanjalo, ukutshalwa kwezimali futhi kakhulukazi kufanele kube ukuvelele eqenjini losomabhizinisi. Futhi sihlala sizama ukuthola indawo ethile yokwenza ukutshalwa kwezimali okumbalwa, ukwenza amadola ambalwa, noma futhi lokho kulungile. Akukho engingakusho ngokumelene nalokho, lokho kulungile ngokuphelele. Kodwa ngikhuluma nani ngokutshalwa kwemali okukwedlula konke engikwaziyo. Ukutshala imali indawo engcono kunazo zonke, njalo ukutshala imali.
Good business or a good businessman knows better than to gamble.
Ibhizinisi elihle noma usomabhizinisi omuhle wazi kangcono kunokugembula. Ungagembuli uzolahlekelwa, angeke uzuze. Ukugembula, ungumuntu ohlwempu ngesinye isikhathi, isicebi ngokulandelayo bese ubuyele kohlwempu. Futhi ukugembula kuyisifo, umoya omubi nje, futhi ungele kubantu ngesinye isikhathi ngesimo esithambile. Ungagembula enkolweni, ungahle ungakwazi, kodwa ungakwenza. Kufana nje nokuthi uma isizwe singama ukuze sibone, uvumele indoda edakiwe iphumele lapha emgwaqeni ngemoto yayo. Leyo ndoda ibifanele ibe okungenani neminyaka eyishumi etilongweni. Uvumele indoda yenza ngomgwaqo kulokhu kuza, iphethe ivolovolo esandleni sayo, idubula ngapho kanjalo. Bayolahla izikhiye kulowomvo, bayomthumela emajele angaphakathi. Bese kuthi-ke indoda edakiwe ingehla ngomgwaqo isengozini ngokoqobo, njengokudubula umuntu othile, njengoba indoda iphethe ivolovolo, futhi uthola amadola amahlanu ngakho noma ukuthize. Niyabo, niyabo, yona cishe kuwukubulala okuhleliwe. Kodwa niyabo, isizwe asikubheki ngaloo ndlela. Futhi kanjalo nabantu ngezinye isikhathi lapho begembula izindlela ezincane ezithambile zokuthi awu ngimuhle njengabanye. Lokho kuwukugembula, ungakwenzi lokho, ibhizinisi elibi lelo. Noma imubu sama business omuhle akufanele athathe imali yakhe futhi agembule futhi abanye amakholo awafanele neza agembule awu lokho kulungile ngizothatha ishansi ngakho ungakwenzi kunephethini endlaliwe into eqinisekile futhi ayisiyo eya noma yiliphi iqembe lijile labantu Yesu likaNkulunkulu ungagembuli kulelo manje ungathathi amashansi
And another thing I noticed among people sometimes
Uthi enye into engiyiqaphelayo phakathi kwabantu ngesikhathi kakhulukazi indoda ithola imali encane bese ke iyozama ukutshala izimali ohlotsheni oluthile lokuceba ngelanga ibhizinisi elithile elingaziwa Uzilahlekelwa ihembe emhlane wakho futhi uyakwazi lokho niyabo ungakuzami lokho futhi uzomabhizinisi omuhle onengqondo ngeke akwenze lokho Umuntu othile ongavotiwe emsebenzini uzothatha ishansi enjalo ayikhokineze. Zingaki izehlo engizibonile esikhathini sami lapho abantu babenemali abazongela yona futhi bakhipha igajethi ethile encane bangelanga ngokusheshe impela nakho konke kanje futhi baya kuthola. Manje-ke into yokuqala uyazi bazithola bephezulu emubheni ohlala abalala emgwaqeni ndawo bezama ukwanelisa yabo noma baminzise imicabango yabo ngalokho abakwenzile. Futhi lokho kungasetshenziswa futhi nasemazingeni obuKristu abanye bacabangelanga baxawule umshumayeli bese ubhale igama lakho encwadini futhi konke sekuphelile.
Don't work out.
Ungalinge uzikholelwe izinto ezinjalo akusebenzi kufanele kufike ngendlela eyodwa. Labo macabangelanga abasebenzi usomabhizinisi olungile ngeke azilulaze ngakho uma una noma yini ofuna ukutshala izimali kuyo thole ibhizinisi elihle laziwayo okuthile okufakazeliwe. Ligcina liyasigcina isithembiso salo liyakhokhela futhi nansi enye into ungagcina imali yakho ephaketheni lakho awusoze watshela lutho umuntu othile uzoyintshontsha kuwe emva kwesikhashana ya niyabo awufuni ukwenza lokho ujesu wafundisa into efanayo lapho unetalente ungalifihli ufanele ulisebenzise liyakhula Manje ngingahle ukuba ngikhuluma ne-Presbyterian Methodist Baptist kulezi zidlo zasekuseni nanoma yini enye ngeke wazi ukuthi ubani ohlezi phambi kwakho niyabo. Ngakho-ke kumbula uma unokutshalwa kwezimali okuthile okuthile ongatshala kukho izimali utshale kokuthile okulungile okuthile okungokwangempela okuthile okufakazelwe futhi kuzokhokha. Ethile enhle ethembekile ifemu eyaziwayo efakazela ukuthi iyakhokha esikhathini esedlule inegama ngemuva kwayo nina madoda niyakwazi lokho noma ngabe ufanele ukuthathe kancane okuzayo izabelo zakho zizincane nokho ngingathanda kwazi yonke imali yami bengidonsa amaphesenti amabili futhi ngiqiniseke kuyithola kunokudonsa amaphesenti angamashumi amahlanu futhi ungawatholi neze wethenjiswa amaphesenti angamashumi amahlanu niyabo ufuna ukuhlala nefemu noma ibhizinisi elinemvelaphi elinegama ngemuva kwalo okuthile okuzokhokhela futhi okuthile okulungile manje lo mfo osemusha esikhuluma ngaye lo somabhizinisi osemncane ngani wanikezwa ithuba lokutshala imali kwelinye lamabhizinisi amakhulu kakhulu ayengatshala kulo wanikezwa ithuba lokulandela uJesu Kristu futhi into ehlekisa kanje ayenza into ebudedenga ukuthi lo mfo osemncane enikezwe lolu hlobo lwethuba ukutshala umphefumulo wakhe nemali yakhe nanoma yini ayenayo embusweni kaNkulunkulu futhi wakwenqaba ngokusobala siyambheka kulokhu kusa njengalo somabhizinisi osemncane njengosomabhizinisi ompofu kakhulu kodwa ubungeke umtshele lokho ujesu wayengena kumtshelo kungcono nabo izwi likaNkulunkulu lapho ujesu akhuluma liyi linye iqiniso lonke akudingekile ukuthi kuchazwe uNkulunkulu ukhuluma iqiniso nje futhi akudingeki ukuthi ahambe njengoba senza azame kulichaza lokho yilokho yilokho kuphela kukhona kukho wathi ngilandele yilokho kuphela wayengadingeki ukumtshela ukuthi kungani alichaze lonke njengoba ngenza nabanye abantu benza kodwa amazwi akhe onke ayiqiniso asidingekile ukuba sizungeze nalo lisho nje wathi ngilandele futhi lokho kuyaxazulula.
He had the invitation to make an investment in Jesus Christ.
Wayenesimemo sokutshala imali kuJesu Kristu futhi lowo ngumuntu engikhuluma ngayo kulokubuza ukutshalwa kwemali engifuna ukwenze uma ungakakwenzi. Kodwa umfosemusha ucebile injejane yosukulwayo mhlawumbe indlalifa inqwaba imali futhi futhi ukuthi lokho kulungile akukho kumelene nalokho futhi ngizobonga nganoma iyiphi indoda nanoma ubani onikezwe leyo nhlanhla kodwa lapho ingimelene nakho nomfo yilokhu ukuba yindoda yebhizinisi futhi ngiqaphelile wacela ukuphila kuphakade lokho kwakuyisiphakamiso sakhe sebhizinisi kufanele ngenzeni manje ukuze ngibe nokuphila kuphakade na.
And Jesus told him exactly what to do, but he wasn't.
Uthi Jesu wamtshela ngicamashi ukuthi yenzeni kodwa wayengakhathalele ngenxa yento okufanele ayenze ukuba nokuphila kuphakade. Futhi manje sibheke kulokho thina bantu bePentecostale futhi sicabanga ukuthi indoda yayiphambene ngqondweni yayo hayi ukwenza utho kodwa ake si yethisele ekhaya imizuzu embalwa ngiyabo kwakukhona okwakuhamba nakho wabuza ngemiyalo wathi lokhu ngikwenzile kusukela ebusheni bami ngisasimbe ekhuliswe ekhaya elihle lomthetho lapho akhuliswa khona ukuba angebi noma aqambamanga noma akhohlise noma apinge mhlawumbe umfana wayengeyena umkhohlisi umfana wayengeyena umqambimanga wayekhuliswe ngabazali abalungile umuntu othile owayemfundise ukuthi kwakukhona uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wayeyomletha ekwahlulelweni ngolunye usuku futhi wayedingeka landise ngakho konke akwenzayo naleyo mfundiso yowakhe yowakhe umzali mhlawumbe yayinamathele kuye futhi wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu. Kodwa manje kufika isikhathi lapho efanele ahlangane mathupha nalo uNkulunkulu ufanele ahlangane nalo muntu futhi wabuza ukuthi yini wabuza ukuthi yini ayengayenza nokuba abe nalokhu kuphila kuphakade noJesu wamtshela ukuthi enzeni.
He was not interested in that kind of.
Kodwa wayengakhathalele kulolo dobo lokutshalwa kwezimali ngoba lwasusa izinto ayezibambile ezithandeka kakhulu. Wena wathi leyo ndoda yayinemali futhi yathathwa kuyo ngoba imali njalo uJesu wayeyithatha ngoba leyo kwakuyimpahla yakhe yasemhlabeni.
But it don't all together mean money.
Kodwa kusho neze imali zinqwaba kakhulu nje ezinye izinto esizibambele zona njengesithixo nje njengoba leyo nsizwa yabambelela kuleyo mali.
Popularity, denominational difference, fashions.
Ukuthanda kwabantu, umehluko wamahlelo, izifashini, inkanuko yezwe, izithixo, yonke into. Ziningi izinto ukuthi amadoda namuhla esikhundleni sokuceba abambelele ezintweni anemali, abambelela ezintweni ezehlukene kanjalo ngokuqiniseke nje njengaleyo nsizwa. Ngoba awakhathalele ukutshalweni kwemali uKristu abanikeza yona. Ungase kusho ukuthi uKristu uyokubiza uphume eqenjini okulo uKristu angasa kubiza uphume ephathini yamakhadi onayo ebandleni lakho indlela yamakhadi inhlangano yomphakathi ongowayo njengoba ubambelele kulokho wena wenza iphuthi liwubuthi edenge elifanayo njengoba kwenza le nsizwa ecebile.
More of a treasure than in.
Yabo ubambelele kokuthile kuyigugu kakhulu kunokutshala uhambo lwempilo yakho kuJesu Kristu.
Now this may not have a shouting background to it.
Manje lokhu kungase kungabi nesendlalelo sokumemeza kukho kodwa kunesendlalelo sevangeli kukho sezwi niyabona. Yinto ukuthi abantwana bayahleka futhi badanse futhi bajabule kanjalo njalo kodwa ufanele wazi ukuthi ukwenza ngani lokhu uma ungazi lokho kuba ukukhonza izithombe kuwe niyabo kuba yisithixo nje futhi uma sibheka futhi siqaphela ezimweni esisontela kuzo kuza ngokunyonyoba kakhulu kufana nje nomuntu isihlahla simi emgwaqweni omkhulu nomvini omncane uyavuka umvini wasendle futhi uqala ukuzongolozela leso sihlahla isihlahla sifuna ukukhula siqonde kodwa lowo mvini ekugcineni uyasibamba leso sihlahla ngendlela yokuthi size siphoqeleke ukuthi sihambe ngenye indlela nathi singena kulezo zinhlobo zezindawo lapho sivumela ezinye izinto zingene ngesinyelele kithi futhi zisisonte zisikhiphe kulobo buqotho bangempela ezwini manje u-Israyeli wayeqotho kakhulu kulokho abakwenzayo ekuqaleni wo ngingabona umjuda ehla ngomgwaqo nomhlatshelo wakhe ocwebezelayo okuhle kunakho konke anakho emhlambini wakhe wahlela emhlatshelweni ebeka isandla sakhe phezu kwesilwane futhi ezihlanganise nesilwane ngokubeka isandla sakhe phezu kwalesi silwane bese-ke igazi liyachithwa nalelo juda libuyela ekhaya lijabule nje ngendlela ebelingajabula ngayo ngoba lala ukuthi lalenze umyalo kaJehova lokho kwakulungile isikhathi eside bese-ke emva kwesikhashana leyo nto efanayo iba yisiko lomndeni kwakukhona uhlobo olufanayo lwesilwane kodwa omunye mhlawumbe wayethi uyazi inyanga yentsha lena mhlazimbe mhlawumbe yebo ngifanele nginikele umhlatshelo ngenkathi wehlisa indlela umuntu wokuqala enza ngayo kodwa yena wayengenabo lobo buqotho kukho futhi lapho esekwenzile uJehova wathi into isiphenduke iphunge ekhaleni lami futhi wavusa indoda enkulu enkundleni u-Isaya umprofethi owamemeza wathi imihlatshelo yenu imikhosi yenu enesizotha iyiphunga phambi kwami qaphela pentecost imihlatshelo yenu nokuthokoza kwenu kuzoba iphunge libe emakhaleni kajehova uma ungangeniswanga ngokujula kobuqotho thina sifanele size siqotho kakhulu kakhulu hhayi nje ukuhleka nokujabula nokudlaladlala sifanele size ngokujulile nangobuqotho ezwini lesithembiso lapho ubambe i-altare uhlale lapho kuze kwenzeke okuthile size siphelisise kuze kube senza ukutshala imali embusweni kankulunkulu nojesu kristu khona-ke sise kungakhathaleki ukuthi kungobuqavile kangakanani singaba ngokuqavile noko ufanele ungene ngaphansi kobuqotho manje leli juda elincane laliqotho nje njengoba lalingaba njalo kulokho elalikwenza kodwa lapho kufika isikhathi sokuguqula isivubokholo salo khona-ke yilapho inkathazo ifika khona ngiyamangala ukuthi uNkulunkulu ofanayo akakwazi yini nje namuhla ukusivusela u-Isaya ukusivusela umuntu othile ongasitshela ukuthi imikhosi yethu enesizotha iba yiphunge libi sifanele silungele uhlwitho ngalesi sikhathi sonyaka bheka lapho esikhona kukhona okudingekayo futhi lokho kukuthi sibuyele ezwini sithenjisiwe ngale kumalaki ukuthi sizobuyisela ezwini ukukholwa kwasekuqaleni futhi ngakho-ke asikukhumbule lokho manje kodwa inani lensizwa eyacelwa ukuba ilikhokhe lalimikhulu kakhulu yadingeka ukuba ithengise ngayo yonke impahla yayo yasemhlabeni ukuze ibe nalokhu kuphile kuphakade ungase ungabi nayo indibilishi kodwa nokho ubambe izinto lokho kuyimpahla yasemhlabeni isibonelo nje bengilokhu ngithethisa abesifazane bakithi kakhulu kakhulu mayelana nokuphungula izinwele zabo nokugqoka izingubo ezikhangayo ngokocansa nezinto ungasina kanjani emoyeni futhi uzibize ngepentecost futhi uphile nomoyo njengalowo kuwena ningazibiza kanjani nina madoda ngababusi bomuzi wenu uma nivumele abanjalo na ngifuna ukuthi nithathe uhlu lokuqukethwe niyazi ukuthi kuyiqiniso futhi nakho lani khona niyabo ucela ukuba uzinikele wena uthi awume kancane futhi Preneme ngiyisakhamuzi sasemelika ngiyipentekostyali ngingowe assemblies noma amanye amaqembu kumbe noma ngabe kuyini nginelungelo lasemelika kulokhu futhi ngokuba ngumkristu nginelungelo ngoba ngemukela umhlatshelo yileyo indaba ngemelika yilapho isekusontekeni khona namuhla zonke izizwe ezifuna umesiya futhi ngenkathi unkulunkulu ethumele u-israyeli umesiya bonke babekhulekela umesiya ezinsukwini zokufika kukamesiya u-israyeli wayefuna ujenene wayezophuma futhi agcobe iRoma ithi ngqu iphumele ngaphandle kwezwe ngesikhathi esifanayo iRoma yayifuna umesiya owayezofika futhi abenzele umbuso omusha wezempo omkhulu oyothatha iGibhithe nazo zonke ezinye izizwe futhi azigxobe ziphume ngamunye wayefuna umesiya futhi namhlanje sikuthola kuyinto efanayo eEurope awu isibonelo iRussia bafuna umesiya ongabayisa enyangeni ngaphambi kokuba noma ubani omunye afike lapho India ifuna umesiya futhi bafuna lowo ozobaphakela ngaphandle kokuyisebenzela imelika ifuna bafuna izihlakani esikhaliphile banomshini wokuvota ogwegwile ukubanika wona unkulunkulu uhlale ekuvumele ukuthi ube nezifiso zenhliziyo yakho manje uzusitholile uzokwenzani ngasona ngenkathi bonke bekhalela umesiya unkulunkulu bathumele uyedwa kodwa omunye wayefuna ujenene omunye wayefuna umshini ofundile nakho konke okunye nokunye kodwa unkulunkulu wabathumelela umntwana wabathumela umsindisi wayazi ukuthi babedinga umsindisi ukuba ke iRussia ibithole umesiya wayo namuhla na besiyokwenzenjani na niyabo unkulunkulu yazi ukuthi kunikezwa kanjani ukuba ke abantu namuhla lewo khulekela umesiya futhi sikhulekela ukuthi kwenzeke okujize okukhulu sinjalo thina amapentekostyali sikhulekela ukuthi kwenzeke okujize okukhulu ngezibuzo ukuthi bekuyokwenzekani uma kwenzekile ngempela na futhi mhlawumbe uyawuphendula umkhuleko wakho futhi awukwazi futhi ubungeke ukwemukele uma ekuphendulile
come in the color that she prayed for.
Bekungeke kuze ngombala obukhulekela yilokho ababehlale bekwenza. Futhi uma kubuya futhi bekuyofika ngombala ofanayo, bekuyofika ngesishuqulo esifanayo, vele kudlule phezu kwakho nje. Lakho ke uNkulunkulu usebenzana nomuntu ngamunye akazange asebenzane noIsrayeli wonke ngalolo suku akakwenzi wayesebenzana nalomfana ngumJuda niyabo akufiki ngendlela isifune ukuthi kufike ngayo manje leli Juda lalibone ukuthi ize okwakuhlukile yilokho okwaheha inhliziyo yakhe ngokukhona ukuthile aye kubonile okwakuJesu ukuthi amanye amadoda ayengenakho wayazi ukuthi umpristi wakhe norabi bakhe babengenayo into leyo lo mfo osemusha ayinayo othiwa uJesu abantu ababekholwa ukuthi ungumprofethi wayeyindoda ehlukile babembonile urabi wakhe sukuma nabafarisi bephikisana nombono wabo ukuthi kwakukhona ingelosi nomoya futhi abasadusi bayafika futhi bafakazele akukho ngelosi nomoya futhi babenokwehluka kwabo futhi lo mfo osemusha wabanjwa phakathi kwalokho lapho ibandla libanjwe khona namuhla ingabe kubize amaqembu amahlelo na ingabe kubize iqembu lamadoda na ingabe kubize iqembu labesifazane na kubize umuntu eyedwa ozinikele kuNkulunkulu ezwini lakhe uJesu Kristu wayenguNkulunkulu enziwe inyama ukuze afe ukuthi izwi yena nezwi babe munye izwi lalikwazi ukugeleza nje kuye akukho kungabaza nhlobo uNkulunkulu zama ukutshela umuntu othile ngamandla kaKristu angcwelisayo ukuba zinikele kulelozwi ukuze yena nezwi baphinde babe munye futhi kodwa ke angakwazi ukusebenzisa izwi lakhe ngalowo muntu kodwa niyabona lo mfo osemusha wabona ukuthi ize kule ndoda eyayihlukile kwamanye amadoda wayazi ukuthi kwakukhona okwehlukile ngoba ngesinye isikhathi wabuzwa le ndoda ayikhulumi nje ngamadoda ajwayelekile ukhona ukuhlukile ngalomfo akukaze ukukhulume umuntu kanje ngoba ngikathi ekhuluma uNkulunkulu wayelapho ukuba aphendule lokho akusho njengoba ngike ngasho izikhathi eziningi kuleli viki umuntu usengumuntu badumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile babheke phambili kulokho akwenzayo azokwenza yithi labo kodwa awukunaki lokho akwenzayo njalo umuntu uyakwenza lokho uJesu wathi nizisho nina ukuba abantwana babaprofeti futhi yini nayini abafake ethubeni futhi nihlobisa amathuna abo niyabo sesecabanga lokho uNkulunkulu akwenza kosuku lepentecoste nasonyakeni wasekuqaleni khona ke sethi uNkulunkulu uzofika nokuthile okukhulu futhi into yokuqala niyazi sidlula ngqo thina ngakukho futhi asisoze sakwazi umlando odlala uzifakazela uqinisile futhi uyazi phinda siyadlula sikudedele kudlule eduze ngo futhi singakuboni manje lensizwa yayibona ukuthi lokuhlukile yabona ukuthi kwakunomehluko kulo Jesu wayengafani namadoda ajwayelekile wayekubonile lokho lo muntu ayengakwenza ukuthi uNkulunkulu wayenaye wabona ukuthi kuphila kwakhe nakuba kwakuphambene nemfundiso yebandla lakhe uQobo kodwa wabona lo muntu ukuthi uNkulunkulu wayenaye njengoba uPetro asho emva kosuku lwePentecoste washo noma ngikholwa ukuthi kwakusezenzweni isahloko sesithathu wathi madoda kwaIsrayeli uJesu waseNazaretha indoda ayifakazelwe nguNkulunkulu ngezimangaliso nezibonakaliso azenzayo Niyabo nina ngezandla ezimbi wayebeka leso sizukulwane icala ngokumlahla nina ngezandla ezimbi niyibethele inkosana yokuphila manje siyathola manje ukuthi siyeza onyakeni wethu futhi noma imuphi umfundiso weBhayibheli uyazi ukuthi unyaka wokugcina wePentecoste yiLaodikeya Laodikeya kusho isifazane ngesiGreki esikhathi lapho abesifazane bengamela Anginalutho ngokumelene nabesifazane inqobo nje uma behlala endaweni yabo uma uNkulunkulu ubenganika indoda noma yini engcono ubeyomnika yona kodwa lapho ephuma endaweni ungamanzi egazini lakhe washo njalo uSolomoni uhlakaniphe kunabo bonke sake saba nabo kodwa ngabesifazane kwezombusazwe akuzange eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu edlule inkosi yanginika umbono okhombisa ukuthi abesifazane ngokuvunyelwa kuvotwa bayokhethakhethe le ntekenteke esinayo phezulu lapha manje u-Ahabi wasemotini ehlezi lapha noJezebeli ephendule intamo yakhe na nani besifazane nilingisa indlela efanayo njengoba eyisibonelo somhlaba kukhona okuningi okufanayo kuku-Israyeli niyazi bayongena base bethatha izwe base bexosha abahlala khona base bezenzela olwabo uhlelo lapho futhi leyo ndlela efanayo iMelika eyenza ngayo yaxosha amandiya futhi yamisa uhlelo lwethu u-Israyeli wayenendoda enkulu phakathi kwabo babenayo njengoSolomoni noDavide namaqhawe amakhulu sasinamadoda amakhulu Washington noLincoln kodwa ekugcineni kufika kuthi ezesihlalweni sobukhosi kuthi ngezombusazwe uye wangenisa lapho kuthi kwakungesi uye u-Ahabi wayengumfo olungile ngempela qobo lwakhe kodwa lowo wesifazane osemva kwakhe niyazi iBhayibheli likhuluma leyo nto efanayo osukwini lokugcina lapha na futhi nina nithanda ezombusazwe wenu ninamademokrasi nithanda ukuma kwenu kwezombusazwe ngaphezu kokuba nenze iBhayibheli lenu noNkulunkulu futhi nakhetha lokho Angiyena umRiphabhuliki ngingumKristu ngilapha ngento eyodwa ukukhuluma ngokudayisa ubuzibulo sikwenzile impela ukwenzile futhi manje usukutholile uzokwenzani ngakho na wawufanele ukwenze ukugcwalisa lo mbhalo nabantu bakubonile lokho manje qaphelani manje ibandla elicebile laseLaodikeya uJesu uyembula esabuleni sesithathu unikeza lonyaka wePentecostali waseLaodikeya ithume lifanayo ukuthi lesi sicebi elalenza elifanayo ngoba iLaodikeya ngongoza emnyango wabonisa ukuthi ukuphila kwethu okuhleliwe wakukhiphele uKristu ngaphandle ngoba uKristu uyizwe ekuqaleni wayekhona ulizwe ulizwe wayekuNkulunkulu ulizwe wayenguNkulunkulu nezwi lisenguNkulunkulu nezwi lakhishelwa ngaphandle ngenxa yenqubo yethu yenhlangano ingakho ngilapha nale businessman uNkulunkulu basize ukuze bangalogothi bahlele kodwa awukude nakho ukhumbule nje lokho ngiyanithanda futhi ninginika indawana futhi lena kube yindawo yenkonzo yami kodwa ngikubona ngaphambili kuseza umbhalo wesandla usodongeni manje ningakwenzi lokho nizothatha isiphithiphithi esifanayo bonke abanye abasenza udeveli bezama ukubulala umholi wenu isikhathi eside uma ekwazi ukumsusa kukhona kuzokwenzeka amadoda nje afanele abe nemibono engeyawo ngakho nabhala somculo lapha esikhathini esingeside sedlule ephepheni lenu beningafanele nikwenze lokho lokho kunikhomba njengenhlangano thina siqembu labazalwane ukuthi kunendaba ukuthi indoda ikholwane siyahlanganyela sizama ukuyithola makukhanya ukukhanya kwenu izokubona ukukhanya Hudson Taylor washo esikhathini esingezide sedlule ukuthi kwakukhona umfana oyisithunywa senkolo wafika wathi eNdiya wathi Nomzana Taylor ngisanda kwemukela uKristu wathi ngingahamba manje futhi ngithole iziqu zami zobuciko nokunye nokunye futhi ngiqeqeshwe na wathi qabo hamba ufakaze ngakho ke ngicabanga ukuthi umqondo muhle lowo ngiyabo siyazama ngiyabo uma wenza uzizo ngolozela phakathi kokuthile ngo uphuma lapha futhi ungenise incwaba yohle lo lwemfundo kubiza uNkulunkulu uphume kukho ngqo uma utshelwa ubukhazikhazi uNkulunkulu akabuthandi ubukhazikhazi iHollywood igcwele ubukhazikhazi iHollywood iyabenyezela ivangeli liyakhazimula kunomehluko omkhulu phakathi kokubenyezela nokukhazimula iHollywood ibenyezela ngezibani nangezinga futhi ivangeli likhazimula into yobukweni Mehluko omkhulu niyabona yabo manje nifanele nikukhumbule lokho bazalane bami nodude wethu ungabenyezeli khazimula manje siyathole lo mfo osemusha enikezwe lelithuba ukwenza lokho futhi yena walichitha ngoba kwakunentengo enkulu kakhulu kukho futhi ngicabanga ukuthi yinto efanayo namuhla thina asifuni ukuvuma manje asifuni ukusho ukuthi asikwenzi kodwa ukuphila kwethu kuyakufakazela lonke kuyakufakazela kunjalo impela kodwa iLaodikeya ngikhiphela ngaphandle kwebandla ayengongoza kulo niyabo uzama ukubuyela phakathi futhi iLaodikeya yamkhiphela ngaphandle ngenxa yokuthi babecebile babengazweli lutho nje bacebe ngendlela ababengaba ngayo futhi ngakho-ke bathi sicebile asidingi lutho futhi uNkulunkulu wathi uhambaze mpofu owukhawukelwa ubhubhuthekile kawukwazi leyo inkathazo kuyilapho bengakwazi uma umuntu ebandle lapha emgwaqeni ekuleso simo ehambaze futhi ebhubhuthekile awu ikakhulu noma ubani owayenenhliziyo yomuntu bengaya kulowo muntu athi nomzane uhambaze ubhandle lapha wena uzobala futhi woza ungene kodwa uma umuntu ephendukile wathi manje naka izindaba zakho niyabo manje uzomenzelani lowo mfo na futhi lapho ibandla licabanga ukuthi kakhulu ligqokile kwelalo kungukuthi ekuzilungiseni kwalo kuze kube ucabanga kanjalo futhi hamba uyobalethela izwi uthi lokho kuphambene nesivumo kholo sethu ini watshengisa khona-ke ubuzibulo bakho lapho esikhundleni sokuba ubukhazikhazi besifanele sikhazimule esikhundleni sokuba namakhulu amahlanu noma ayisithupha noma ngabe kuyini lapha ekudleni kwasekuseni kulungile lokho angimelene nalutho nakho ngilapha nje egameni lenkosi ujesu esikhundleni salokho bekufanele kube nokukhazimula phakathi kwethu ukukamoya ongcwele mhlawumbe kuneshumi nambili kuphela elikhazimulayo ubuhleni benkosi unkosi ujesu iyoba njalo phezu kwethu ukuze kube yilapho ukukhazimula kwenkosi kuyoba kithi kodwa sifune ukubenyezela amalungu engeziwe niyabo ibandla belilokhu libala ubulungu uNkulunkulu ubala isimilo hhayi ubulungu njengoba ngishilo kuleli viki u-Eliyeza wajuluka wamanzi te ezama ukuthola isimilo futhi ngenkathi ethola uRebeka khona-ke waba nesikhathi esibi kabi emenza ame anganyakazi waze wamgqokisa lokhu kuyinto efanayo ngebandla sithola isimilo ebandleni lepentekostali kodwa ukunigqokisa futhi uyosho ukuthize ngakho khona-ke wonke umuntu uyasukuma ngeke sisaba nakho ngeke sibe nalokhu niyabo uyathola lapho unesimilo ofanele usisebenze kodwa khona-ke awukwazi ukubenza bami bathule isikhathi eside ngokwanele ubabuyisele lapho abake bawa khona nina bandla lepentekostali phumani ngo ebuhlelweni lokho uNkulunkulu anikhiphela khona kwakungukuba yibandla lakhe lenzeni na Yajika nabuyela emuva nabuyela emuva ngo entweni eliphuma kuyo. Njengenja ebuhlanzweni bayo nengulube ekuziphixeni kwayo. Abantu benza into efanayo futhi manje awukho umehluko omkhulu kini niyabo manje ngethemba ukuthi nicabanga ukuthi ngezama ukuba luhlaza noma ukudelela ngithunyelwa lapha kuphela izinsuku zami zingase zibe mbalwa ngimegameni lenkosi uJesu kunitshela lokho kuyiqiniso phawulani amazwi ami uma engafezeki uzama ukubenyezela kuyeke khazimula manje ibandla elicebile laseLaodikeya lenze into efanayo eyenziwa ngumbusi osemusha ocebile ngoba intengo yayinkulu kakhulu akakwazanga nje ukwemukela izwi lenkosi ukuthi enzeni bengancamela ukuthatha indlela yakhe nobukhazikhazi bosuku ngoba wayenemali eyinqwaba futhi wayekwazi ukuphuma emiphakathini yaya yabantu futhi aphile isikhathi sakhe awu kungendlela esesibe ngayo singaba yinhlangano njengabanye nepentecost koste aliyona inhlangano yesehlakalo singaba yilokhu lokho noma okunye sifanana nabo bonke abanye wena uthola amalungu engeziwe kodwa yini onayo lapho wathola niyabo awufanele ukwenze lokho lokho kulungile wenzani na wenze iphutha elifanayo eliwubude de ngelenziwa yilensizwe yesicebi niyabo yebo bamkhipha ngenxa yothando lwabo lezwe manje ake siphenye abanye balaba bantu emuva lapho nokuthi benzani futhi ake sibheke lapho esikhona namuhla futhi manje umunye wathi esikhathini singesithe sedlule njengoba nginitshelile yini wena kumshumayeli kungani ungakulaboso amabhizinisi na ngabatshela ukuthi ngangingumthengisi wesiqiniseko sokuphila kuphakade ngakho-ke kukhona futhi yilokho ujesu ayizama le nsizwa yayibona ukuthi ize kuye manje okwakuhlukile futhi yayazi ukuthi wayenokuphila kuphakade ngakho-ke esikhundleni sokuya kurabi wayo iza kulowo muntu ambone ukuthi wayeyizwi likankulunkulu liqinisekisiweyo ncamashi unkulunkulu nokristu babemunye ngoba ukristu wathi akumina wenza umisebenzi ngubaba wami futhi njengoba ngishumele ngale central assemblies noma i-first assembly ngobunye busuku ukuthi imvelo enkulu kankulunkulu yamveza kanjani ujesu niyabo yonke enye imvelo yayiwile wayengenakuthatha umprofethi ngoba wazalwa ngesifiso socansi futhi wayeyimvelo ewile kodwa unkulunkulu othandweni lwakhe waveza ongenasono futhi ngakho-ke lona wayephelele kakhulu noyise umzimba nje owawulapha obizwa ngendodana ukuthi izwi lalikuye ujohane uyakuchaza esahlukweni sokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama niyabo indlela manje izwi lenkosi lafika kubaprofethi kodwa ujesu wayehlukile kulokho wayeyizwi niyabo umprofethi wayengasho kuphela lokho okwafakwa emlonyeni wakhe ukuthi akusho kodwa ujesu wayeyilelozwi ukuthi lonke izwi likankulunkulu lalikwazi ukugqobhoza kuye ngaphandle futhi wayekwazi ukudala avimbe imimoya namakakazi nokunye ngoba kwakungunkulunkulu njalo ezwini manje unkulunkulu zama ukuthola ibandla angaveza ngalo izwi lakhe niyabo unkulunkulu uyaliqapha izwi lakhe ukuliqinisekisa futhi angaliqinisekisa kanjani kuyilapho siphika ukuthi liyiqiniso niyabo ngakho-ke laba abapristi ngezwi labo nakuba ngendlela yabo yokucabanga ukuthi babeqinisile impela abafarisi abasadosi abakwaherodi nanoma yini ababeyiyo sekufike kuleso sikhathi futhi niyabo yilowo nalowo ekucabangeni okungokwakhe benza nje lokho okulungile njengoba kwakunjalo osukwini lobahluleli awu kukhona kokugcina ndawo nalokho kokugcina yizwi likankulunkulu ngoba wayeyizwi manje zitshela ukuthi babezithanda lezi zinto kangcono kunokuba babethanda unkulunkulu ibhayibheli lathi bayokwenza manje siphila kulelo suku manje uma isiprofetho sasho into ethile siyayibona yenzeka khona-ke sifanele sazi ukuthi iphutha lethu likuphi sifanele sazi ukuthi sidlulisa kuphi manje incwadi yesambulo sesithathu ifundisa lokhu ukuthi siyoba kulo nyaka futhi silapha manje kuthiwani ngezinye zalezo ukuba besinesikhathi sokuhlala kulokhu isikhathi eside na kodwa aziphuthume ukuze sidlule ngoba bengifanele ngabe ngihambile ehoreni eledlule kodwa bukani lapha lokhu okokuqala kusobala izwi likankulunkulu manje ake sihlole abanye abanamapholisi alokhu kuphile kuphakade futhi sibone ukuthi kubabizeni abanikazi bezwi laphakade manje mfuthi Branham wena uthe izwi laphakade yebo mnumzane okuphakade akuzange kuqale okuphakade akunasiphelo futhi izwi liwumcabango oveziweyo lokho kwakuwukucabanga kukaNkulunkulu ngaphambi kokuba kube nomhlaba noma inkanyezi inyanga nanoma yini lokho kwakungukucabanga kukaNkulunkulu lokho ayeza kwenza futhi ngenkathi ekhuluma izwi liphakade ngoba ngeke akhiqize lutho ngaphandle kokuthile kuphakade leyo ndlela kuphela siba nokuphila kuphakade ngayo yilapho sisusa lokhu kuphila okuphendukezelwe futhi sithola ukuphila okuphakade lowo nguNkulunkulu izowi izwi kuwe uqobo bese kuthi ke izwi liza kuwe ngqo futhi lizibonakalise futhi lokho lomfocebile akubonile ukuthi lo Jesu wayengama lapho futhi wakhomba imibhalo uJesu wathi yena uqobo uma ngingenzi imisebenzi kaBaba wami kholeke ningangikholwa solani imibhalo ngokuba kuye nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade futhi yiyo eshoyo ukuthi ngingubani yiyo efakaza ngami niyabo kodwa babenakho kuyisivumo kholo kakhulu njengoba sinakho namhlanje baze bangakwazi ukukubona manje qaphelani uNowa wabizwa ngezwi likaNkulunkulu futhi watshala imali kuNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lesithembiso wahlosa noma ngabe kwakubukeka kukubi kanjani nokuthi umhlaba wonke awukukholwanga kangakanani uNowa wenza lokho kutshala imali watshala imali kuNkulunkulu nakuba kwakuphambene nesayensi besingahlala lapho isikhathi eside inkosi Thanda ngifuna ukushumayela ngokuthi ukubala ngokuhledla ngesonto ntambama sibone lapho esiphila khona kulungile Kaphelani yena kwakuphambene nezinkolelo zabo zenkolo kwakuphambene ocwaningweni lwesayensi ngalolo suku ukuthi kwakukhona noma eyiphi imvula eziphakaphakeni lalingakaze line ngakho-ke wayefanele ukuba athethe ukuma nokutshala imali futhi wenza kanjalo esethembisweni sikaNkulunkulu isathane wamlinga ngayo yonke indlela ayengayenza lokho wabambelele kutshaleni kwakhe imali futhi kwakhokha ngesikhathi sokuphela ngokusindisa impilo yakhe manje bosomabhizinisi yikuphi ukutshala imali okungcono ebeningakwenza kunalokho ngesikhathi sokuphela lapho esikhona na futhi ngisho nesayensi uqobo manje iyafika inathi futhi izitshela ukuthi kunjalo ihora laphakathi kwamabili lilungiselela kugqadla awu zizosiza ngani izinto zethu ezinkulu na lesizana ihlelo lethu elikhulu isigidi ngaphezulu nokunye nokunye njengalokhu futhi wakhe kanjalo lapho ukuphile kuphakade kulindile phandle ngale yana futhi sinethuba futhi simenywa ukuba semukele lo Kristu ukuthi uNkulunkulu angakuthatha futhi akubeke ezweni lakhe endaweni njalo kuze ukuthi lapho ukhuluma izinto lezo ezibonwa kusengaphambili futhi zabikezelwa kanjalo njalo kungasebenza ngawe ngo ngaso sonke isikhathi ncamashe akusoze kwahluleka ngeke kwehluleke owena wothi ngikubonile lokho okuzanywa yebo ngiyazi futhi uyakubona kwehluleka lapho okukhona khona ukuzenzisa kodwa lapho ubona into yangoqobo ingeke ehluleke ngoba nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu ubeka lezi zinto zibe yisibonelo ukuze abanye babone kanjani wena othe kufika kanjani na ngokuzila ubusuku bonke na kuhle lokho umhlangano omkhuleko obusuku bonke na lokho kusekuhle kodwa ukulalela izwi yilapho kufika khona ukulalela izwi niyabo kulungile manje kwakhokhela ngokusindisa ukuphila kwakhe ake siphenye ukunye ukutshalwa kwemali ukuthi indoda egama linguDaniel wayazi wayihamba ibandla lalehla phakathi kwabantu bezwe ngakho ke wayazi ukuthi yonke into yayizojika ngaleyo ndlela ilokho kanye esikubonayo manje iPentecost isiphumele phakathi kwezwe ngicabanga ngompho wethu Glover oteze lapha ngikholwa ukuthi unabantu base Foursquare futhi ngangikhuluma ngolunye usuku nomfo wethu uShakariyeni na nalowo muntu esenibekile umfo wethu uMafiasen umfo wethu uRolf Macfiasen sasihlezi phakathi futhi babexoxa ngangiye ngale ndaweni yomuntu othile owayezihlanganise nohlobo oluthile lwe imvula yosuku lwakamuva noma ukuthize futhi umunye wothisha wayengikhalima ngakho kungani mina ngiza ethempelini kuqala na futhi kholeke kamuva noma ziqhelelanise nalokho ngathi awu manje kumbulani nje ukuthi luthela laliyimvula yakamuva kwikatolika futhi Wesley wayeyimvula yakamuva kuLuther futhi Pentecost yayimvula yakamuva kuWesley inkosikazi Macpherson wayeyimvula yakamuva kwiPentecost konke kuyizimvula zakamuva abantwana bayalamba uma bengakutholi okudliwayo bazodla emgcongeni kadodi kodwa uNkulunkulu uzoveza ukudla uma nje sebelungele ukukuthatha nkosikazi makufiyeseni lelo nenekazi lihloniphekile wasi kuma futhi wathi lokho yiqiniso futhi Branham uvela kwenke imvelaphi yepentekostali wathi ngathi kuRolf inqobo lapha ukuthi ithempeli lethu selihambe kakhulu kulokho unkosikazi makufiyeseni ayebatshela ngakho futhi bafinyelele kwenzeni odokotela ne-PhD kanye ne-LLD futhi kuyini ngaphandle kwesigejane sesihlabathi esibiza isigidi samadola nendlovu emhlophe esandleni sabo okudingayo ukubeka emuva ezimisweni kanye nobuqotho bevangeli emuva entweni yepentecost yangempela ekhiqiza uKristu empilweni yabantu kunjalo niyabo thina siyasuka kulezo zinto zangempela nalesi sicebi lapha sakubona lokho futhi sasazi ukuthi Jesu wayenakho lokho futhi wabuzwa ngingakutshela kanjani na futhi Jesu wamtshela futhi intengo yayinkulu kakhulu lokho i-Assemblies of God Foursquare Oneness nabo bonke okwenzayo into intengo inkulu sibuyela nje kulobo buqotho bezi sikholwe lokho ukuze uNkulunkulu aziqinisekise yena wena uthi ngabe uzokwenza na impela uyakwenza impilo yakho izobenyezela kakhulu kakhulu kunobufakazi bakho ongake ubunikeze ukuphila kwakho kuzwakala kakhulu kakhulu ngangokuthi abantu ababuqondi ngisho nobufakazi bakho lokho ngokuthi lapho ubuqotho nobungcwele abantu abahlanu abalungile abagcwaliswe ngomoya ngempela bazokwenza kuningi ePhoenix kuna wonke amalunga esinawo uma bedlukaniselwe kuNkulunkulu empilweni yeqotho ngoba uNkulunkulu uzodlulisa izwi lakhe lapho futhi aqinisekise lelo ukuthi liqiniso futhi into yokuqala uyazi izinto ziyenzeka ngakho wena nje awukwazi ukukubamba phansi uStefani wayeyikho konke ayikudinga ezinkantolo zaseSanhedrin umkhandlo ngalokho kusa kwakuyindoda eyodwa eyayingama lapho neqiniso enhliziyweni yayo lapho uyayazi futhi kwathi wabenyezela njengengelozi niyabo wayazi ukuthi wayekhuluma ngani izwi lalisemva kwakhe wakusho wathi obaba bethu ezansi eMesopotamiya kanjalo njalo futhi walichaza kubo wathi nina bonke amazwi likhuni abangasokile enhliziyweni izindlebe nihlala njalo nimelana nomoya ongcwele njengoba kwenza obaba bethu obaba benu bakwenza nani niyakwenza niyabo leyo ndoda yayazi ukuthi yayikhuluma ngani yabeka umbhalo phandle lapho kwasekwe kubiza ukuphila kwayo kodwa yayiqotho ngoba yayazi ukuthi yayikholwa yini noNkulunkulu wakuqinisekisa ngathi lapho bekhanda ngamatshe omfo omncane waze wafa wasukuma wayesethi ngibone uJesu emi ngakwesikunene sikaNkulunkulu lapho amagabate ayishaya ubuchopho bakho obuncane lokho uNkulunkulu angikholwa ukuthi wezwa inkotha yakho uNkulunkulu wamenza wakoqelwa ezingalweni zakhe futhi wamthunduzela empetini wengane wokuthula kwaze kuba uya ukuba noNkulunkulu wayazi yena wayazi noNkulunkulu wayeqinisekisa lapho ngisho nasekufeni kwakhe wabona uJesu emi ngakwesikunene uDaniel azi ukuthi izwe lalizofika ebandleni futhi lafika kodwa yaqaphelani wakhipha enye yalamapolisa okuphila kuphakade noNkulunkulu futhi wanqumekezeni yakhe ukuthi wayengeke onakalise ukutshalwa kwemali yakhe amen lelo bandla lalabo somabhizinisi ukubani nabantu beningathatha leso simo kuphela uma ubungasebenza kulokho kuphela lokho kuzuza ngempumelelo ukuze ungangcolisi lokhu kutshalwa kwemali okwenzile kuKristu ngezinto zezwe nobukhazikazi kungani noma yini ingabenyezela futhi ikazimule futhi yiphi ingcebo yakho na inkawu kunjalo izinkawu zihlala zifinyelela entweni ecobezelayo niyabo kunjalo qaphelani senjalo yilokho engikuqondile niyabo udeveli uyokwenza izinkawu ngani uma engakwazi uzama ukukwenza ucabanga ukuthi uphuma kweyodwa empeleni ngakho ke ngezinqubo zabo zemfundo nezinto zalolu suku kodwa kunjalo kunjalo uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuthi wayengeke azingcolise ngezwe wayezogcina isiko uNkulunkulu ayelibekile imiyalo kaNkulunkulu kungani nina besifazane nabesilisa ningakwazi ukwenza into efanayo na kodwa uMarilyn Monroe noma umuntu othile baphungula izinwele zabo kwase kuthi ke unkosikazi womshumayeli othile wenza into efanayo futhi nicabanga ukuthi ninelungelo lokukwenza Loko akukuniki izaba izweni likaNkulunkulu. Nali bashimayeli uvumela umkakho akudonse ngekhala ihlaze linjepo izwe linje lokuba yindoda inceku kaKristu ayikwazi kulawula indlu yayo izoyilawula kanjani indlu kaNkulunkulu na? Awena wothi futhi Branham loko yizinto ezincane nje kulungile. Nasiqondise izinto ezincane bese siya kokuthile kokukhulu. Niyabo khona ke sizokhuluma ngomoya ongcwele kanye nezinto zokuthi uzamukela kanjani iziphiwo zikaNkulunkulu. Wenza lento engikudelela kodwa angatshelwa wathi uhlala njalo umpongolozela lawo madoda angalokhu futhi bevumela amakhosikazi abo enze lokho nokugqoka izikhende naphandle ezitaladeni nalaba begqoka ezikhanukisa ngokocansi impela ukuhahela ucansi. Akuvamisile kakhulu ukuthi kukhulunywe epulpiti bavele bacabanga ukuthi lokho kuwumkhuba ojwayelekile. Sidinga indoda kaNkulunkulu, umuntu othile ozosukuma lapho futhi ayilahle leyo nto. Bathi awu benifanele nibafundise labo besifazane ukuthi zemukela kanjani iziphiwo zokomoya, nibafundise okuthile okukhulu. Enye indoda enkulu yangitshela lokho, yabeka izandla zayo phezu kwami yathi ngizokukhulekela. Yathi ingabe wena suka kuloko, yathi into uNkulunkulu akuthumele ukuba ukhulekela abagulayo. Ngathi uma uNkulunkulu athumele umuntu wamthumela nevangeli eligcwele uma amthumela nokumthumela. Yathi awuze limaza inkonzo yakho. Ngathi noma yiphi inkonzo izwi elizoyilimaza ibifanele ilimale. Kunjalo impela. Wathi abantu bazokwala. Ngathi anginazo izinhlelo zomsakazo nezinhlelo ze-television ukuzisekela. Ngikhululekile kuKristu. Ngishumela nje lokho angitshela khona lapho. Amen. Ngidingi iminikelo. Angidingi lutho kodwa ukwengeziwe komusa kaNkulunkulu. Ukuma futhi ngikhulume iqiniso futhi singayekethisi ezini likaNkulunkulu. Ukudonsela noma yiziphi izinto eziseceleni noma izinto ezinomkhoshosho ukusiza umuntu othile nje. Ukuthatha futhi ngibenze umntwana wesihogo ophindwe kabili kunalokho babe njalo kokuqala. Ngibatshela iqiniso futhi lapho ngimi lapho ekupheleni komgwaqo wami ngingathi alikho igazi lomuntu phezu kwami. Lokho kuyisifiso sami, angizange ngikugweme ukumemezela kini iseluleko esiphelele sikaNkulunkulu. Manje ngabafundisa kanjani abantu ongwaqa kuyilapho bengeke bafunde ngisho ABC babona? Yathi abantu basho ukuthi ungumprofethi umboni futhi ngathi angikusho lokho. Wathi kodwa abantu bayakusho ubufanele bofundise izinto ezithile ezijulile. Ngathi ungabafundisa kanjani izinto ezijulile kuyilapho bengeke bafunde ngisho ABC babona? Kholwa njalo uKristu ABC kunjalo kodwa ngeke bakwenze. Ngakho ke uzobafundisa kanjani inani ukuthi uma liziphindaphinda linikeze inombolo nokungenokunye izibalo zangempela zikaNkulunkulu na? Uyibona kanjani imibono na? Zenzeka kanjani lezi zinto na? Hey, ufuna ukudonsa into ethize encane ukuthi iqembu elincane lehlelo elibonakala liyinto encanyana kuwe nokunye okuncane okucwebezelayo okubambelayo futhi uma kwenzeka ngifinyelela ezweni noma ukuthile nokunye okufanana lokho igosa lesifundazwe lami lizongikhipha noma umbhishobhi wami uzongiphonsela ngaphandle. Ngani uma uze kuNkulunkulu uzokhishela ngaphandle noma kanjani? Ngakho-ke yini umehluko na? Ngingaqoka ukuba uma uphonselwa ngaphandle uphonselwa ngaphakathi. Ngakho-ke yilokho-ke, niyabo kukhona izinto ezintathu uNkulunkulu njalo usebenza ngokuthathu. Siyakwazi lokho, upheleliswe kokuthathu. Khumbulani ngezinsuku zikaNowa bangena phakathi emkhunjini futhi ezinsukwini zaseSodoma uJesu wayekhulumanga laba ababili. Izinsuku zaseSodoma baphuma bangena ngesikhathi sikaNowa baphuma ngesikhathi sesisodoma baseke benyuka kulesi sikhathi. Yebo, bangena baphuma bakhuphuka. Yebo, lokho sikudingayo manje. Sidinga udaba olukhuphukayo, sidinga ukukhuphuka sisuke kulezi zinto nezinto zezwe okusibophe phansi kakhulu. UDaniel wayengeke azingcolise bhekisisane, wayezogcina leluzi endaweni lapho lalingageleza khona lidlule izwi. Lenzani na? Lathumela ingelosi ezansi lavikela impilo yakhe, akazange limali. Abantu abamaHebheru babezimisele bathi bonke abanye bayakhothama lapho kukhala imitshingo nalapho ababhishobhi bethi cobani futhi bayampongoloza selesele bayacuma. Kodwa wathi ngeke sikwenze. Ungase ukwenze, uyakwazi ukusishisa, uyakwazi ukusixosha, uyakwazi ukwenza lokho noma lokho noma okunye, kodwa ngeke sikhothamele isithombe sakho noma kanjani. Niyabo, babengezukungcolisa ukutshalwa kwemali kwabo kwakuzoba yizwi futhi izwi babezo sukuma futhi ngekathi kufika isikhathi sokwenza isinqumo babezoma ngasezwini la sindisa izimpilo zabo lali nendoda yesine ezansi lapho kukhona noma yini esidingayo kulokhu kuza yileyo ndoda yesine phakathi kwethu kunjalo kunjalo lokho manje manje uPetro ngesikhathi isikhathi wayengelutho ngaphandle komdobi wayenebhizinisi umdobi kodwa niyazi ukuthini wabona ukuthile kuJesu Kristu ukuthi uyise awu niyazi uyise uJohn wayeyindoda enkulu wayengumdobi ngizovele nginikeze umdlalo wasesiteji omncane lapha ngaphambi njengokuba sivale lokho emizuzwini imbalo elandelayo thina imizuzu eyishumi nje ngemva kwelishumi nanye sizozama ukuqeda ligamenxa eyihora leshumi nanye uma ningakwazi ukukumela isikhashana kade ngakho-ke thina sizoqhubeka futhi ngiyazi ujona angahle ukuthi wathi endodaneni yakhe emdlalweni wasesiteji omncane nje ngenkathi ethatha yena no-andreya emathangeni abo nezinwele zakhe zimpunga zicobezela phansi emva kwezinsuku zokudoba lapho ababefanele bathembele khona nsuku zonke ngesinkwa sabo sosuku futhi ngiyambona ehlezi lapho uthi ndodana yami lalela Simoni lapho kuyoba khona isikhathi ngangihlale ngifuna ukubona uMesiya futhi besihlala sikukholwa lokho ngoba sethenjisiwe oyedwa kodwa lalela Simoni ndodana yami kuzovuka izinto mbumbulo eziningi futhi kwakukhona ngaphambi kokuba kufike uMesiya wangempela kodwa wathi niyomazi lo Mesiya Simoni ngoba uyoba ncamashini nombhalo futhi bonke abanye bayomelana naye nebo kodwa lo Mesiya uzofakazisa ngoba singamaJuda sifundiswa ukukholwa labo baprofeti ngoba iNkosi uNkulunkulu yasitshela uma kukhona ongomoya phakathi kwenu noma umprofeti mina iNkosi ngizokhuluma kuye ngemibono futhi lokho akushoyo kuzokwenzeka futhi niyokwazi ukuthi lowo muntu ungumprofeti noMose wasitshela ukuthi uMesiya wethu uyoba ngumprofeti futhi impekziseni manje sekungamakhulu ngamakhulu eminyaka singenaye kodwa kwazini lokho ngemva kokushona komnumzana osempekile omdala futhi ngolunye usuku u-andreya wayediyazelile wetha ukuze ezwe indoda eyikhuluma eyayiprofetha ngomesiya ozayo futhi emva kwesikhashane lo mesiya uyafika enkundleni futhi manje uJohane owayembhekile wabona isibonakaliso sikankulunkulu sedla uJehova unkulunkulu ekhuluma ngephimbo futhi esesimweni sejuba ekhanyisa phezu kwakhe nephimbo lithi lo uyindodana yami ethandekayo engiyithokozile ukuhlala kuyo engiyithokozile ukuhlala kuyo ngendlela efanayo vele uphendule isenzo ngaphambi kwesandiso ngiyabo manje engiyithokozile ukuhlala kuyo noma ngithokozile ukuthi ngihlala kuyo yona ingigcinisile yenza lokho engikwaziyo ukuthi ifanele ikwenze nalokho engakusho ukuthi iyokwenza manje futhi ngekathi uPetru emi noma ngiqonde uAndreya emi lapho wakubona lokho ngakho-ke wabona uJesu ngakusasa okulandelayo wathi rabi uhlalaphi na wathi woza ubone ngakho-ke wahamba watshela umfowabo emva kokuhlala naye ubusuku bonke ngakusasa kuseni wayekholisekile ngokugcwele ukuthi lowo kwakungumesiya futhi ngakusasa kuseni wahamba wayolanda umfowabo futhi wamletha wathi woza simtholile uMesiya ngiyambona ngenkondo uSimoni ethi manje ake ulinde umzuzu nje ngingumdobi wezohwebo lapha ngingumfarisi phezulu lapha ngisonte ebandleni elifanayo nelikababayi wami futhi ngibe nazo zonke lezi zinto zikamesiya indlela yonke kodwa ake ume kancane uSimoni yasikhumbule isifundiso sezwi lethu na ngiyakhumbula lokho ngiyazi uzibonile zonke lezi zinto kodwa ubabayi akasitshelanga yini ukuthi yonke le nto ezinobukhazikhazi izovela kodwa bekungeke kube yikho na kodwa besizokwazi ukuthi wayezoba yindoda engokombhalo wayezohlala nezwi ngoba uyoba yizwi niyabo ngakho-ke abakwazanga nje ukukuqonda lokho ngakho-ke uSimoni uhamba uyakhuphuka futhi wathi awu ngiqakele ngizohamba ngibone futhi wathi nje lapho engena ebukhoneni bukajesu manje wayehambile ukuyodoba usuku kwesinkwa sakhe semihla ngemihla wayengusomabhizinisi nebo futhi ngakho-ke uze kulo mhlangano futhi kulokhu uyakhuphuka futhi kwathi lapho uJesu embheka wathi bheka umisraeli okungekho nkohliso kuye niyabo buka qhabo ngiyaxolisa ngicaphune indoda ekungesiyo nakhu akusho wathi gama lakho ngusimoni futhi uyindodana kajona khona-ke upetru wabesethathe ipolisi niyabo watshala imali khona lapho akusikho ukuthi wayengazi kuphela ukuthi wayengubani wayazi lowo baba omdala omesabayo uNkulunkulu wayemtshelile okwakuzokwenzeka futhi walibona izwi liqinisekiswa lowo mbuso osemusha ocebile kungenzeka ukuthi wayemile ukubona leyo nto efanayo Kodwa uPetro wayese kulungele ukuthengisa ibhizinisi lakhe kanye nobulungu bakhe futhi atshala imali. Kwenza ukuthile kuye. Kuthiwani ngoNathaniyeli na wayekade enesixhobo phandle lapho njengoba ninazo lapha iPhoenix futhi futhi ngolwesuku wayephandle lapho futhi wayengumfundi weBhayibheli. Kwathi uPhilip ebona lokhu kwenziwa wawela wamtshela wathi, hheyi, sesimfumene uMesiya lowo uMose akhuluma ngaye. Wathi manje uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Wathi manje kungaba khona yini into enhle evela endaweni enjengaleyo na? Ngibhekile uthe wayengubani? UJesu waseNazaretha. Sisa wonke amagosa ethu futhi akekho noyedwa wawo oke washo utho ngaye. Azinalekolishi lezenkolo avela kulo qabo. Benazi yini kwehle njalo ebhayibhelini abaprofethi abavuka asazi ukuthi bavelaphi na? Akukho muva kubo, bavele baqhubeka enkundleni basebesuka ngendlela efanayo nje. Babengenazo izimpiliyoni emuva ndawondawo beza ukuzoletha abantu ababephume esendleni futhi babuyise leyo miphetho futhi bakubophele ebhayibhelini futhi niyabo. Wavelapho uMose na umzali othobekile, siyamazi nje umzali wakhe, asazi lutho ngemva kwakhe. Bukani u-Eliya, asazi ngisho ukuthi ubaba nomama wakhe kwakungubani, uvele ufike enkundleni. Bukani u-Obhadiya, babukeni bonke. Bukani u-Amose, sakhuluma ngaye ngobunye ubusuku, akekho waziyo ukuthi uvelaphi, wayengumaluzi, yilokho kuphela esikwaziyo. Uvele ufike enkundleni nokho lapho eseqedile umsebenzi wakhe njengo-Eliya omkhulu. UNkulunkulu umgibelisa inqola ebheke ezulwini nebo. Sazi ukuthi bavelaphi, abanazo izikole noma imuva. UNkulunkulu uyabavusa nje ukuba bamukule, babuyisele lelozwi futhi abanazo izibopho zehlelo ukukubopha futhi bathi ufanele wenze lokhu noma ubakhiphe. Bukani ngisho noJohane umbhaphathizi, lo mphrofethi omkhulu owaziwayo ngisho nasozalweni lomphristi, kodwa akazange aye esikoleni sikababayi wakhe. Wayefanele ethule uMesiya, akakwazange ngani ngamunye. Wayethi manje niyamazi uDokotela Jones lapha uyindoda elungile, niyazi nimazi njengoMesiya. Akakwazange ukuncengwa yizigejane zamadoda anjalo. Wangena ehlane ngoba umsebenzi wakhe wawubalulekile futhi wahlala phandle lapho waze wezwa uNkulunkulu futhi wayazi ukuthi wayeyoba yini. Futhi lapho embona eza wathi, nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Bonke abanye bakaze babone lutho kodwa walibona. UNathaniyeli wayethi ukumangala kodwa lapho ikhuphuka wamtshela ngalokho ayeyikushilo kuPetro. Wathi manje uyazi ukuthi singabafundi bombhalo, siyazi ukuthi uMesiya uzoba ngumprofethi. Ngakho-ke ngenkathi efika enkundleni ngani wenyukela kuye futhi wathi, wenyukela ebandleni futhi uJesu wambheka wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi, ungazenini na? Wathi, ngaphambi kokuthi uFilipu wakubize ngenkathi ungaphansi kwesihlahla emhlanganweni womkhuleko phandle lapho ngakubona amehla anjenapho. Futhi kona lapho watshala imali, wenzani na? Khona phambi kukarabi wakhe umpristi nakho konke wakuvuma okuzenzisa kwakhe. Wawa ngezinyawo zakhe futhi esuka ezinyaweni zakhe waye emadolweni akhe. Wayesethi, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi yakwa-Israyeli. Ngenkathi amaningi yalawo madoda asezingeni liphezulu emanga lapho nazo zonke izimo zabo nezinto, ayesethi lo muntu ngubhelizabhule. Futhi uJesu wabatshela ukuthi babehlambalaza bebiza umoya kaNkulunkulu njengento embi. Yabo impela, oh hey, kwesifazane omncane emthonjeni kuthiwani ngaye na? Impela waba nokutshala imali. Ngenkathi ephumela lapho kukho konke ukuziphatha kwakhe okubi, ibandla lalimfake endaweni enjalo waze wangazi ukuthi wayekuphi. Futhi ngakho-ke wavele waya ebufebeni kodwa inhliziyo elula ethobekile. Lokhu kungaba yize likhule futhi ngifuna nikuthathe kahle. Wayemisele ngaphambili ekuphileni okuphakade konke ubaba angiphe khona kuzoza. Wayedingeke ukuba ezele amanzi futhi wawathola kodwa hhayi emthonjeni kaJakobe. Niyabo, akekho ngeza ngaphandle kokuthi ubaba ambize kuqala futhi konke angiphe khona kuyoza. Ngizomvusa futhi ngezinsuku zokugcina. Labo abazi ngaphambili wababiza, labo babizile ubalungisisile, labo abalungisisile ubangcelisile noma kakade usekhazimulisile. Bekisizani ngenkathi lelozwi isibonakaliso izwi ukuqinisekiswa kombhalo kwehlela phezu kwalabo rabi nabapristi bathi lo muntu ungudevela. Kodwa ngenkathi kuwela phezu kwalesi sifebe sincane kwenzekani na? Ngokushesha kwakhanya kwaba ukuphila. Labo rabi bathi lo muntu ukwazi ukufunda ingqondo, lo muntu ungumbhuli. Leyo ndlela angabatshela ngayo labo bantu ungumbhuli. Kodwa kwathi nje lokho kungashaya leso sifebe sincane kuleso simo ukuba beku ungaxwayisa leso sifebe kuleso simo bekufanele kwenzeni ebandleni lePentecostal. elizisho ukuthi linomoya ongcwele na niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina ngiyathemba ukuthi ngeke kudlule ekhanda lakho niyabo niyabo bekufanele lenzeni kithi na kodwa kwathi lapho sekukhanyise amadoda kwathi nje lapho sekukhanye kwesifazane omncane kazange athi wena ungubhezabhule mbuke wathi nomzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti manje siyazi siyazi sibheke ozofika sekungamakhulu eminyaka zingenamprofeti kodwa siyazi ukuthi umesiya uzoba ngumprofeti siyazi ukuthi uyozitshela lezi zinto lapho efika ujesu wathi nginguye manje uyazi umuntu owayengamtshela lokho wayezothembeka ngempela ngoba wayenezwi izwi lalinaye ngokuba izwi liza kumprofeti wayenokuhunyushwa kwalo kweqiniso ngokuba wayeyizwi futhi wathi nje lingamtshaya wakhathalele ipholisi khona lapho wayefuna ukutshalwa kwemali ngokushesha wayefuna amanye alamanzi okwakungadingeki ukuthi eze emthonjeni azowakha futhi kwathi nje eseliyibonile lokhele inhliziyo yakhe wotela emzini wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ngabe lo akuyena kanye umesiya na ngabe lokhu akukhona lokho umesiya okufanele abe yikho na nebhayibheli lathi abantu bobomuzi bamkholwa ujesu ngenxa yalokho ayekwenzile kulowo wesifazane ubufakazi bakhe babangela lowo muzi ukuthi uphenduke manje angazange enze noma yiziphi izimangaliso wayazi ukuthi ufilipu wayehla ukuzokwenza lokho ngakho-ke njengokuthi ujohane akazange abe nezimangaliso ngoba ujesu wayezomlandela manje sitshela ukuthi batshale imali kule polisi khona lapho ake ngithathe nje omunye noma ababili uma nizongixolela umzuzu wabambalwa unikodima ngelinye ilanga walivuma iqiniso niyazi wafika ebusuku ukuzotshala imali futhi wathola ibhange lalivuliwe lihlala livuliwe wacabanga awu ibhange lenza ibhizinisi usuku lonke ngalokhu kutshalwa kwezimali kodwa ngikholwa ukuthi ngizohamba ebusuku futhi kodwa walithole livuliwe lilungele futhi wathi rabi siyazi ukuthi wena ngumuntu othunywe evela kunkulunkulu akekho umuntu ongenza lezi zinto njengoba wenza ngaphandle kokuthi unkulunkulu abe naye lokho akunakwenzeka ngokuphelele yabo wavuma lapho kulo lonke izwe lamahlelo ukuthi babazi ukuthi lalinjalo kodwa ngenxa yobandlululo nokuziqhenya nokuthandwa ngabantu emphakathini kwangaleso sikhathi njengoba kwenza leyo nganyana icebile ngenxa yodumo nokuqonda komphakathi futhi babengafuni ukuyeka izwe namashi njengalezi sizwe azifuni indoda emesabayo unkulunkulu phezulu lapho ukuba isiqondise ingaleso sizathu usidliwa izikelemu ngobukhomanisi ngeke bathethe indoda esaba unkulunkulu bayokhetha umuntu othile ongabavumela ukuba baphile nganoma yiphi indlela abafuna ngayo kulula ngathi mamelika kanye nathi makristu ukusho lokho kodwa lapho sehla futhi manje ake sikhulume futhi sikubuyisele ekhaya kanye ninamalungu ebandla nifune into efanayo nifune umshumelo othile ninabesifazane ongeza ukunilanda ngendlela enigqoka futhi niphile ngayo umuntu othile ozonimbambatha emhlane ninabantu futhi anitshele ukuthi ungakwenza lokhu lokho nokunye futhi ningaziphatha njengezwe futhi niphile njengezwe futhi niqhubeke ukugcina isivumo kholo senu sikakristu nifune lezo zinto niyakuvotela niyovotela ukukhipha indoda emesabayo unkulunkulu emphakathini wakini ukuthola indoda enjengaleyo phakathi lapho isifiso ngumoya wesizwe ngumoya wezinsuku zokugcina ufune ukuvuma futhi ubambe ukuvuma kwakho ngilokhu ngipentecost ngiyimethodist ibaptist futhi usabambelele kulokho futhi uphile nganoma yiphi indlela ofuna ukuphila ngayo ujezebheli wayenezwe ngendlela efanayo kodwa unkulunkulu wabathumelela umelusi u-eliya wayengumelusi wakhe wo wayengeke akuvume kodwa wayenguye noma kanjani ya impela unkulunkulu wayekwazi ukulawa matshe ukuvusela u-abrahama abantwana unkulunkulu akudingekile ukuba eze ngeqembu lakho noma elinye iqembu unkulunkulu wenza lokho afuna ukukwenza futhi uzokwenza into eyodwa angeke ayenze lokho ngokuthi aphike izwi lakhe uqobo ngakho-ke unikodemu wafika futhi wayefuna ukutshala imali futhi wakuthola nje lokho ayekucela wayeqotho yena wakuthola sifanele siphuthume uluka amashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye kwakuneqaqabana labantu elalitshale imali futhi ujesu wabatshela kulukha amashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye ukuthi ikhulu namashumi amabili kubhukelani lapho osukwini lwepentekoste phezulu lapho futhi nilinde nize nimbathiswa amandla avela phezulu ngizonethi umelela inzalo ethile kuloko okunani ukutshalwa kwezimali nikwenzile wayebathonile walithatha kanjani nje lelo qembu na walithatha kanjani lelo qembu elincane na ngolimiso kungekathi wayene nkonzo yokuphulukisa abagulayo futhi ekhombisa ubumesiya bakhe ngani wonke umuntu wo kuyamangalisa rabi wo woza ngapha ebandini lethu bamba umhlangano lapha rabi siyakufuna ngapha neqembu elikhulu liqala ukumlandela kodwa ngolunye usuku lokho ukuthi uNkulunkulu waguqula leyo nkonzo kuye isuka ezimangalisweni iye kufundisweni kwezwi ngokuqinisekile ningayifunda ivaliwe niphuphuthekile kangako uma kunjalo ungabeka ipensela phakathi kwamehlo akho bese ikuvala amehlo akho caphelani ipensela elalizobhala izwi likaNkulunkulu caphelani kwathi nje lapho uNkulunkulu eseguqule inkonzo yakhe isuka ezimangalisweni zakhe izimangaliso zakhe zaqhubeka kodwa hayi kanjalo waqala ukubatshela iqiniso lombhalo eliqondile nalapho ababemi khona isixuku zasuka kuye lokhu ngukusho kunzima kwenzekani na bangamashumi ayisikhombisa ababemlandela wayebagcobile bahamba nabo bathi ubani ungaqonde into enjengalena lokhu kuphambene nakho konke sake sakufundiswa kwenzekeni na wayesephendukele kwaba yishumi nambili wayesethi nani nifuna ukuhamba na ingaleso sikhathi upetru asho lelozwi elimangalisayo kozi besiyakuya phi na ngitshela ukuthile okungcono wo uNkulunkulu iba nomusa ungazitshelaphi noma yisiphi isivumo khona singcono kunezwi likaNkulunkulu na ungalutholaphi noma yiluphi uthando olujulile kunothando lukajesu kristu na ungakutshelaphi noma yikuphi ukwaneliseka okujulile kunokwaneliseka ujesu akunikezayo na ukukwenza wenze izinto ozenzayo yingoba wena ukukhombisa kungabi nalutho wesifazane opende amehlo akhe abeluhlaza kwesibhakabhaka futhi agunde izinwele zakhe futhi apende izinzipho le ndoda iyoma futhi ivumele umkayo nabantwana ukuba benze kanjalo kuzokhombisa ukuthi kukhona ukungabi nalutho ndawo lokho bekufanele kugcwaliswe ngamandla bekufanele kube nguKristu phakathi lapho kodwa kuyazifakazela indoda yosesakwenye inkolo isekwenye ikhiphe yamakholo isuka kwelinye iqembu aye kwelinye kukhombisa ukuthi kukhona ukungabi nalutho lapho isebenzele inhlangano esikhundleni sombuso kaNkulunkulu ngikatshala ukuthi bayaphi inqobo nje uma bezelwe ngumoya kaNkulunkulu bayophila impilo yobuKristu ukungabi nalutho imisebenzi ifakaza ngakho qaphelani benyukela lapho ukuze bathole iholo futhi uNkulunkulu wakhokha kulokho ukutshalwa kwemali ababekwenzile futhi wabanika okwengeziwe manje imali eliqembu lepentekostali lifuna ukwengeziwe philani ngokufanele futhi nenze okufanele uNkulunkulu unokuyinqwaba azokhokha ngakho nebhange livuliwe imini nobusuku kodwa uzofanele ungasho ukuthi awu ngicabanga ukuthi ngizokhuphukela lapho kanye bakhuphukela lapho basebethi awu ngiyacabanga uyazi ukuthini besiphezulu lapha izinsuku ezimbili ngani ngicabanga ukuthi uma ezokwenza noma yini bengilapha eyaltshala imizuzu engamashumi amabili uma ezonginika umoya ngcwele uzonginika wona manje leyo imibono yethu lapho esifike khona ubuqotho wo sithanda kuba njengabantwana lapho sishayelwa ngamapayipi ukusina nokunye nokunye kodwa ngiyazibuza ngakho kodwa ke izinsuku ezisishiyakalombili izinsuku ezisishiyakalolunye ukuba ke uMathewu bese sukuma futhi asho kuSimoni uyazi ukuthini uJesu wasitshela ukuthi silinde lapha phezulu siqinisile ngokuqavile siye salinda manje ngikhole ukuthi sathi vele sikwemukele niyabo ngikhole ukuthi siyamukelile ake siqale wena yenze iqembu liqanjwe ngawe futhi wena yenze iqembu liqanjwe ngawe ngize kutshela sizophuma futhi sishumayele evangeli manje qhabo lokho akusebenzanga nombhalo kuyizayo wathi isiyelezelo sizoba phezu kwesiyelezelo nomuntu phezu komuntu lapha kuza kuba ingcosana nalapho ingcosana bambelisisa kulokho okuhle ngezindaba ezingingizayo nangezinye izilimi ngizokhuluma kulabo bantu futhi lokho ngokuphumula lokho ukuhlumelelisa bayazi ukuthi uJoel wayethembisile ezinsukwini zokugcina ngizothulula Joel wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili ngizothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama kuyakuba nokugcotshwa ukuze ngibonise izibonakaliso ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi izinsika zomlilo nomswakama wentuthu futhi hohe niyabo balinda kwaze kwafika inkomba yombhalo niyabo babethengisile babenokutshalwa kwemali kwabo babefuna umholo onjalo namuhle sikudlelise sokuba ibandla lenze lokho sithengisele ubulungu qala bangenise noma yini jola kungaphezu kwalokho amamethodist anakho noma amabhaptisti anakho jola kungaphezu kwalokho i-oneness enakho ne-oneness ngaphezu kukazikuzintathu noma ababili emunye noma bangaki o emunye onaye ngazi liyabo konke lokho kuyini na isigejane sobuzwe isigejane sompetho buyela kuNkulunkulu nezwi lakhe eliqinisekisiwe amen uPawulu semusha ecebile ngesike sikhathi ecwele isayenze ezenkolo njengoba engaba njalo njengombuso semusha ecebile wayesendleleni yakhe eDamaseko futhi wabona ukuthi kwakukhona ukukhanya okwandiza phambi kwakhe Kuzike umlilo eyamvala amehlo akhe futhi yakhuluma kuye futhi yathi Sawulu kunzima kuwo ukukhahlela ameva futhi ngenkathi yena kwaqinisekiswa kuye ukuthi lowo kwakunguJesu kwakunguNkulunkulu ofanayo weTestamente elidala niyabo wayibona lapho wayekade emenza umuntu othile uBelzebuli othile kodwa ngenkathi ebona le nsika yomlilo wazi ukuthi leyo kwakuyinsika yomlilo efanayo ayefundiswe ngayo eyahola u-Israyeli futhi lapho-ke wathi ungubani wena nkosi na wamqonda njengenkosi ngoba insika yomlilo yayilapho yathi nginguJesu watshala imali futhi wayekufune lokho into ayeseyidlala isikhathi eside yayiphambi kwakhe ngo watshala imali ngekathi eqinisekiswa ngokuyikho ukuthi lowo kwakunguJesu futhi wayenguNkulunkulu wakwenza kwaziwa nkosi ubufuna ngenzeni na woyeka isinqumo esiwubudedengu lo mbuso semusha ucebile asenza thina abantu namuhla sicabanga ukuthi wenze into embi kabi ufana nabantu basalawudikeya namuhla ufuna ukuthandwa ngabantu ukudunyiswa kwabantu esikhundleni sepholisi yenkonzo yikho lokhu uNkulunkulu ayinikela kubantu ukuba baphile ngayo uJesu Kristu wayengumfanekiso kaNkulunkulu oveziweyo wayeyilokho uNkulunkulu ngamandla akhe akuvezayo umzimba owawuthiwa yindodana ngoba wayengumuntu futhi uvela kuNkulunkulu futhi wayezinikele kakhulu kuNkulunkulu kwaze kwathi akacabanganga ukuthi kungukuphanga ukuthi yena noNkulunkulu bengumuntu ofanayo futhi babeyibo ngoba uNkulunkulu wayeyizwe futhi wayeyizwe ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu futhi lapho uNkulunkulu ayengathatha khona izwi lakhe ngaphandle kwanoma yini noma ikuphi ukuphazamiseka wayehlala enza lokho ubaba efuna kwenziwe futhi lapho izwi lalisebenza ngaye lapho kwaze kwathi yena nobaba baba munye yilokho wayeseke etshatsha lokho kuphila kuphelele nazo zonke izono zethu wayesekubeka phezu kwalokho kuphila kuphelele futhi wafa ukuthi thina mambuka singafa ngokwethu futhi sizalwe phezulu futhi izwi lakhe lalingasebenza ngathi imisebenzi kaNkulunkulu o into ebucayi kangaka iphutha elenziwe yibandla ncamashinje njengoba kwenza lo mfo semusha ocebile wandisa impahla yakhe o yebo wenza kahle njengelawudikeya kodwa yena wenza iphutha elibi oye futhi waba mkhulu kakhulu futhi waceba ake silandele lo mfo imizuzwana embala nje futhi ngokweqiniso ngizoyeka bokani qaphelani yena qaphelani ngiyabonga mfowethu yena wanda ngempahla manje abantu abaningi bacabanga ngoba yilapho engizwa khona amanye amadoda angosomabhizinisi abangamakristu ngesinye isikhathi behlala befakaza kwele mihlangano ukuthi inkosi iniphumelelise kanjani kwesinye isikhathi lokho yiwo kanye amaqiniso obufakazi obubonakalayo bokuthi nehlulekile kunjalo lehluke kanjani lele qembu lepentekostali namhlanje kulokho elaliyikho ngalelo suku lapho sebenomoya ongcwele basusa konke ababenakho ukuqala inkonzo ya futhi namhlanje sizama ukuthi sinezigidi nakho konke njengalokho lapha manje lokhu kulungile impela kuyiqiniso futhi sizibiza ngamapentekostali ngasho lokho ngesinye isikhathi komunye womihlangano ngezwa amanye amadoda efakaza umfowethu Demos kanye nabo bekhona ngathi ninamadoda angiphakathi kwenu ngoba ngiyanithanda futhi ngicabanga ukuthi ninokuthile kodwa ngilapho kunisiza ukwenza konke engingakwenza ngethemba ukuthi niyangiqonda ngathi kulobu busuku konke enikwenzile bekungukusho ukuthi bangakokhathileke ninabo nokuthi ubuzimisele kangakanani ngathi lawo madoda anokhathileka abaningi kunobungake ube nabo ngibatshele ngokuthi bayesusa kanjani into ethi laba nayo ya lezinto zezwe futhi bathola ukuthi enhlizweni yabo izwi likaNkulunkulu ukuqinisekisa niyabo wakukhona kahle mfowethu omncane wepentekostali kungenzeka ukuthi uhlezi lapha manje angimelene ngalutho naye wasukuma futhi abaningi bosomabhizinisi abahlezi lapha bayazi ukuthi lokhu kuyiqiniso impela ngase ngithi wathi kodwa futhi Branham ilapho iphutha elikhulu elenziwa khona ngathi iliphi iphutha uNkulunkulu alenza na Wathi ngani labo bantu abathengisa izimpahla zabo futhi zabelwa abampofu njengoba uJesu atshela le ndoda ecebile ukuba yenze izabelo abampofu benze iphutha ngokuba wathi nje ukushushiswa kwaqala babengenakhaya bangaya kulo ngathi mfowethu uzisho ukuthi uyiPentecost futhi ucabange ukuthi umoya ongcwele ungenza iphutha na izilo kaNkulunkulu lihlala linjalo wathi awu babengenayo indawo okuya kuyo yilokho impela uNkulunkulu ayefuna bakwenzele khona base ke behamba besuka ezindaweni bezi ndaweni besakaza evangeli babengenayo enye indawo abangaya kuyo niyabona ngiyazi kodwa namuhla sikuthatha ngokwehluke kakhulu ake zibhekisise leyo mfocebile owenza leli iphutha elibudedengi njengosomabhizinisi ngifuna ukunibuza bazalwane ngabe kwakungelona iphutha elibilelo kusomabhizinisi na izethameli kwakungelona yini iphutha elesabekayo lelo kusomabhizinisi na iliphi ibhizinisi elikhulu ayengafeza noma yini kulo kunokuba abene kuphile kuphakade na bangako khathile kongabanikeza kuphileni komgwaqo wakho na wayezokwenzani uDemos Shakariyeni ngolunye usuku ngekathi leyo nhliziyo iqala ukugxuma futhi wayephuma na ngiyanibuza cabangani ngakho buyini ubulungu bakho bebandla kuyini ukuthandwa kwakho ngabantu okuzokwenza na kuzokwenzekani kuwe lapho usinazo zonke lezi zinto bese kuthi ke ufanele uhlangane noNkulunkulu na awekho amaphakethi endwangweni yokusonga isidumbu uhlangane noNkulunkulu ngomphefumulo wakho futhi indlela lowo mphefumulo yiyo waveza ukuthi hlobo luni lwempilo yiyo futhi uma lokho kuphila kukuwe kuphika lelizwi khona ke kulahle futhi uthole ukuphila okuzohlala nalelozi futhi kwenze uNkulunkulu aphile kuwe kulungile kukhona okungalungile kuthile okungeke kwenze besifazane bahambisane ngo ngikatshela ukuthi bakhuluma kangaki ngezilimi ngikatshela ukuthi bakwenza kangaki lokho akusho lutho izithelo sakho sikhuluma kakhulu kunephimbo lakho niyabo impela uyakwenza umoya ongcwele yintobeko ukuthobeka wena uthi angithi ngekile ukuba ngenze lokho ngiyazi ukuthi awuthi ngekile imvu ayithi ngeke ukuba igundwe futhi kodwa inikela ngovolo wayo ngesidle uma uyimvu manje imbuzi izokhahlela lonke uhlobolo kuqophisana ngakho ngakho ke manje uyabona lapho omi khona lapho isikelo sikaNkulunkulu siqala ukugunda angikusho lakho Ngikusho lethe lokho lena kuyona indawo yamahlaya leli ipulpiti lena indawo lapho ukwahlulela kuphuma khona manje imvu izovele ilale futhi ikuyeke uyigunde ilahlekelwe ngamalungelo ayo ungumelikana ungazi kunde izinele zakho ungakwazi ungenza noma yini ufuna ukuyenza emelika ungadakwa ulale emigwaqeni futhi ungaba isifebe ungahlala nendoda noma indoda ihlale nowesifazane abe unkosikazi wesintu ungaba nabanye abahlali abayisithupha besikhombisa besishiyagalombili abaningi njengoba ufuna ungenzi abanye babo baneshumi nanhlanu amashumi amabili ikuphi iphethini yakho na udingekile ukuba wenze lokho wena uthi awu uma ngingummelikana anginawo amalungelo na yebo mnumzane kunjalo impela kodwa ulahlekelwa ngamalungelo akho uma uyimvu amawondlo kaNkulunkulu kunjalo ulahlekelwa amalungelo onawo manje cabangani ngalokhu manje njengoba sivala ya ukwanda kwempahla yebo mnumzane manje siyamlandela kancanyana nje bese kuthi ke sizovala sitshela ndaweni elandelayo ukuthi le nsizwe ecebile yayinokuningi kuze kube yilapho ifanele ukuthi ibe nokuthile okufana noxhaxa lokhadileka niyazi bathi eCalifornia manje ngaphandle kokuthi okungenani ube nokhadileka abathathu noma bane futhi ube nendawo enkulukazi uyena womoya ungaba womoya wezwe Abantu abampofu ngiyazazi izithunywa zenkolo zishumayela evangeli zingenazo ngisho izicathulo ezingeweni zazo ngiyeza ngolunye usoko futhi ngaqaphela lapho kwakuthi leli khaya elikhulu lesikhathi esizayo likasibanibani ngadlulanga lapha leli khaya lesikhathi esizayo likasibanibani futhi ngathi uNkulunkulu ukuthi wani ngami na wathi bheka phezulu kunjalo lapho indlela yokungenile ingifaka ngaphansi komthwalo ngolunye usuku nangamasheke abantu ababewasayinile emhlanganweni ukuze kukhokhelwe umhlangano intela yokungenile yabuyela emuva eminyakeni eyishumi nanhlanu futhi bangenza ukuba ngikhokhe kubo amadola izinkulungwane ezingamashumi amane ngokudingeka ngithole amadoda anesibambiso nezinto futhi akheze khona kulesi sakhiwo manje ukusayina ithikithi ukuze ngikukhokhe ngamadola ayizinkulungwane ezine ngonyaka noma ngingeniswe phambi kwezinkantolo ngathi angikukweleti nanga amaphepha ami entela yami yokungenile. Wathi ya, kodwa ngikathi labo bantu besayine lelo sheke bona uzibandakanye wena ngikathi ulisayina kwakungelakho, waseke uyalishintsha ukuze ukhokhe inani lomhlangano. Niyabo, ngabe lokho kuwubulungiswa na? Qhabo mnumzane, akukho bulungiswa. Ngacabanga kabi kakhulu ngakho ngenkathi ngabheka ibhayibhelini ngase ngibone ukuthi wonke umuntu owake waba nesikhundla sikamoya ebhayibhelini wayexhumene nohulumeni. Uhulumeni umtholile ngoba uyisihlalo sikadevil. Thatha emuva oMose noJeremia noDaniel bonke abaprofethi, ngisho nakuJesu Kristu wafa ngaphansi kwezijeziso sokubulawa nguhulumeni. Abakwazi ukubabamba ngokuziphatha nanoma yini enye. Ngakho-ke udevil isihlalo sakhe esikhulu ukubhonsela phambili nohulumeni. Kunjalo impela ya le ndoda ecebile yayandile ngempahla ye lapho umuntu othile wayenga amadola ezinkulungwane ezingamashumi amane. Lokho kwakuhloselwe umuntu othile, kwakhokhwa kanjalo ngineminyaka eyishumi yokukwenza kuyo ezinkulungwaneni ezine ngonyaka. Ngidonsa ikhulu lamadola ngeviki, ngangingaba nakho. Kunjalo impela angizishayi ehlombe, nginitshela okuthize lokho isibonelo nje noma okuthize eningahle nikuqonde. Ngangingaba nakho ukuba ngathatha imali enganginikwe abantu, bengiyoba ngaphezu kukasozigidi, bengingaba neziqondile zezakhiwo, beningeke nidingeke ukuthi niqashe lesi, bengiyothi wozani ningene sithatheni. Niyabo, kodwa ye ngizamile ukucabanga lokho ukwenza uJesu Kristu iphethini yami. Ngabe wadala inhlanzi, ngabe wadala imali, wayengenza iwayini ngamanzi, wayengondla ngezinkulungwane ngezinhlanzi ezimbili nelofi noma ababili besingwa. Kodwa noko wayengenayo indawo yokuqamelisa ikhanda lakhe. Wayeyisibonelo sethu, hhayi ukuthile okuzobenyezela kodwa okuthile okukhazimulayo, ivangeli. Lapho sitshela le ndoda ecebile yaze yaba nezinto eziningi kakhulu, kwaze kwaqhuma izinqolobane zayo zonke nakho konke yasho. Manje niyabo ukuba ngangilangazelele lezo zinhlanya, niyabona ukuthi bengiyoba kuphi na? Niyabo, kodwa manje ngihlale ebukhwazikhazini, bonke besifazane bengizungezile, futhi nginakho konke lokho engikufunayo, futhi nginakho konke ukuthi nokuthi. Ngizwana kahle nabo bonke abapresti orabi bangimbambathe mhlane bonke, futhi bathi mfoti Jones sijabula kakhulu kukubona. Ngethemba ukuthi akekho umfoti Jones lapha kulokhu kusa, kodwa bambambathe mhlane bese bethi mfowethu sijabula kakhulu ukuba nawe. Oh, nonke nina bantu umsizi nje, manje ngifuna ukunikhombisa nakho kuhlezi udokotela Levile Whiskey Jones noma ngabe yini ehlezi ngapha. Ungomunye wabasekeli usakele isonto, wenza lokhu lokho noma kunye. Hey, impela manje lezo isimo sakhe lapho ubenyezela njengeHollywood. Mhlasimbe amantombazane ekhorasini nezinto ezimzungezile zazimangalisa, futhi wayenakho konke aye kufuna okobumnandi balomhlaba. Yiqinisolelo, futhi kwakukhona umpofu emoyeni lele phandle lapho ecela imvuthuluka embalwa. UMathewu wesihlanu wathi babusisiwe abampofu emoyeni, sijalo uLazaro laphaya engenalutho. Ngicabangani ngaye na? Washanele imvuthuluka embalwa njalo nje ukumondla, ngiyazibuza. Ya, kodwa inkokhelo yakhe kugcineni iyafika. Ya, watshela inkokhelo yakhe futhi yokwenza nawe, futhi kanjalo nami nawo wonke ofanayo. Ngiyavala, inkokhelo yakhe iyafika. Yini ayithola na? Inkonzo yomngcwabo enkulu. Ngiyacabanga omunye ongaganiwe ophendukezele isipika sakhe uFata Ngcwele. Yini inkinga ngani bantu bepentekostali nibiza laba bafo lapha uFata? Ngiyakubona kwiphephabhuku lenu. Yini inkinga ngalowo mhlelo empeleni na? Bengicabanga ukuthi ubuyipentekostali usukume lapha bese uthi Fata Ungcwele sibanibani usho njalo. Ibhayibheli lathi ningabizi muntu ngokuthi baba, kanjalo ninobaba oyedwa lowo nguJesu Kristu. Yini ndaba na? Niyakubona nginitshela khona na, ni ukhula seniluthonile, kungcono ninqamule into khona manje, kungcono nilalele lokhu nginitshela khona. Ningase ningafuni ukukwenza ngoba ngiyisiduphunga, kodwa ngiyena ongazi lutho kanjalo. Mhlawumbe njengoba nicabanga ukuthi nginguye, niyabo, ngingase ngibe mhlawumbe uNkulunkulu ufanele athathe into ethile engazi lutho. Niyabo, ngomusa wakhe ngiyakubona kuza, ngibona umbhalo wesandla odongeni, qondisa noma uyaphuma. Lelo yigama elikhulu umuntu othile angalisho. Ngisho lokho ngesingami, ngiphefumulele kusho lokho noma bengingeke ngikutsho. Njengoba ngithanda abesilisa nabesifazane njengoba ngibathanda, ake nginitshele ukuthize ngalo kuJohane wokuqala isine ishumi nesikhombisa. Siyathola ukuthi ukusola kanzima kuwuthando kuphela oluziveza ekwahlulelweni, kunjalo kungenxa yothando kuphela. Uma ubone ingane yakho encane phandle emgwaqeni futhi izobulawa ungasho yini kulungile Junior Ricky Sithandwa hlala khona lapho unesikhathi simnandi ubungaba yinto embi kamama noma ubabayi omubi ubungamngenisa lapho futhi uma ekwenza futhi ubuzomphendulela ezingalweni zakho futhi umnikeze lokho abefanele abenako impela ubungamnika ukuhalo kunjalo kunjalo kangangokuthi beyokwesaba ukuphuma futhi yileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo wakhe awukusho ukuze ube luhlaza ukusho ngenxa yothando abantu baxhube zonke izinto becabanga ukuthi uthando luyinto ethile nje encane umntwane uthando luqondile uNkulunkulu uluthando uNkulunkulu uyasola futhi uyajezisa ngenxa yothando ngethemba ukuthi lokho kuzika ngokujula njengoba ngicabanga ngikwenza niyabo ukuthi uthando luqondisayo uthando luqondisayo futhi uthando lweqiniso luyokumela ukuqondiswa kodwa umntwana wenja umbambathe emhlane futhi uDokotela Sibanibani umbishop Sibanibani ngezinye izikhathi kwenza umoya ongcwele ukhale ngaphakathi enhliziyweni yakho kunjalo inkonzo enkulu yehlelo bonke abadikoni bayafika nawonke amagosi amakhulu futhi baba nenkonzo enkulu futhi wo i-businessman association yedolobha iyafika futhi yathi umfowethu othandekayo owakha lokhu nomfowethu oyigugu owakha lokhu ungaleyo ezingalweni zenkazimulo enesikhathi esimangalisayo nje futhi ibhayibheli lathi waphakamisa amehlo akhe esogweni futhi wabona indoda enomoya empofu empofu emoyeni phandle ngaleya nefa layo kutshalweni kwayo imali watshala imali ngokungalungile le ndoda yakwenza kunjalo yebo mnumzane yayibone umnikazi wepolisi owemukela okuphile kuphakade futhi ngaleya wayesezulwini futhi yayazi ukuthi yayimnika ivuthi loka kuphela ukumsiza hhayi izinto obekufanele ngabe yakwenza yayingazange inikele ngempilo yayo phezu kwethuba uKristu ayinika lona izikhulumo ezinkulu ziyafika zasezithi umfoti oligugu ungukuthi nokuthi umuntu angasho into eyodwa kodwa uNkulunkulu usho enye into ethile yabo futhi sithola ukuthi ukuphila kwayo kwakungeke kuhambisane kwakungeke kuqhamuke nalokho izwi likaNkulunkulu elalikudinga manje ngifuna ucabange ngokwakho njengoba ngicabanga ngokwami yabo izikhulumi zakhe ezinkulu amadoda amakhulu asukuma emngcwabeni wakhe yeka ukuthi kwakuhluke kanjani emngcwabeni kaAbrahama uAbrahama wayeshiye yonke ingcebo ngisho nonyawo lwakhe esihlaleni sobukhosi ukuba abe ngufaro waseGibhithe futhi wakushiya ethi ukuthuka kukaKristu kuyingcebo enkulu kuna wonke amabandla nezinto ezinhle kakhulu zaseGibhithe wenzani na lapho uAbrahama eva kwenzekani na ngiqonde uMose esikhundleni sikaAbrahama uxolo uMose ngenkathi eva yena niyazi ukuthi bolunini wabathwali bezidumbu abanalo na izingelosi ngani indoda yayingemthwale lapho ayeya khona wayefanele abe nezingelosi yokumthwala lapho ayeya khona ngani wayekushilo ukukhazikhazi bezwe futhi wathatha ihlazo likaKristu ingabe nini kulokhu kusa bazalwane bami ingabe nikulelo fana ingabe leso yisimo sakho sesimanje manje ifa lakho lamanje na ingabe likuthola usesimweni sokwamukela lokho na nina bodade ingabe isimo senu samanje nizojika ngapha bese nithi umfoti Branham ngiyamthanda anda kodwa usangene kancane ngingase uma ngisangene ngifuna ukuba njalo ukuze ngibe sekhanda lakhe umqondo wokuKristu mawube kini futhi nikhulume iqiniso kuphela impela manje khumbulani landelani uKristu sithola ukuthi uMose wayenabathwali bezidumbu ababefanele bamkhuphule umuntu akakwazanga ukukwenza kodwa lento ecebile mhlawumbe yayinosaziwayo bedelopa babe ngabathwali bezidumbu kodwa sokweni yaphakamisa emehlo ayo kodwa kungani na ukutshala kwayo imali
You say he wasn't. He was.
Manje yayilunga lebandla wena wothe yayingesilo yayiyilo iphepheli lathi yayiyilo yabiza uAbrahama baba niyabo baba uAbrahama niyabo thuma uLazaro kodwa yayilunga lebandla lezishoyo kodwa yayingafuni noma yikuphi kotshalwa kwemali kuJesu Kristu ngakho ke niyabona lapho eyaphakamisela khona amehlo ayo esogwini manje ke yabona lezi sinxibi sikude ezifubeni zikaAbrahama khona ke yona yaba isinxibi
You're going to beg sometime. Do you know that?
Uzonxiba ngesinye isikhathi ngabe uyakwazi lokho na uzonxiba ngesinye isikhathi ngakho ke uma ungalungisele noNkulunkulu qala ukunxiba khona manje ukukhipha zonke izitashi kuwe lonke izwe liphume kuwe Ngoba umusa uma ungakwenzi uzotshela ifa lakho lifana lapho lo mfo ocebile osemusha enza khona lapho ithi uba lethulwa kuye njengokuthi ube nalo lethulwe kuwe ngezwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe elenziwe laqondana nomuntu amen. Ngizizwa manje njengoba umpentekoste afanele azizwe izwi iqiniso uzokwenzani ngalo na uzokwenzani ukuleqa futhi uphumele lapho futhi wenze okunye kujile uphume futhi udle igcina lakho na kufanele kubangele umhlangano omkhuleko kufanele kubangele ukuzile ukudla kufanele kubangele futhi ungakwenza kanjani lapho kungekho lutho lapho ongakwenza ngakho na akukho sifisa akukho buqotho ake uthile afike futhi akuphike ngezwi uNkulunkulu uyaliqinisekisa izwi lakhe wethembisa ukuthi uyakwenza wayihlale kwenza ngakho ke niyabo yena uba isinxibi emva koko konke ngezinye izikhathi sifanele sinxibe kungalezi iphutha lakho njengoba enza tshala imali yakho kulokhu kuza kuJesu Kristu. Ngizothatha enye indoda ecebile eyodwa nje ecishe umzuzu wodwa ngisanda kudlula kwi-Nicaea Council, i-pre-Nicaea, i-post-Nicaea Council, ne-Nicaea Fathers, zonke ukubona lapho ibandla, ukubona nje lapho elenze khona iphutha lalo. Ngifika phezu kwemibhalo kaMathini ongcwele ethozi, umfulenje, futhi ngiyabona ukuthi wazalelwa ekhaya elicebile, uyise wayeyindoda enkulu yezempi, futhi eFrance ngalelo soko, kwakungumyalelo ukuthi indodana ifanele yenze njengoba uyise enza. Ngicabanga ukuthi lokho kuseyinto enhle endleleni. YobuKristu uma lowo engubaba wakho mlandele. Manje sithola ukuthi uMathini wayezoba isosha futhi waye ubizo empilweni yakhe ngokaNkulunkulu futhi uthobekile bayazi wonke amasosha ayene nendoda okufanele ipolishi yamabhuzu ayo futhi ilinakekele aligcine lihlanzekile ngoba laliyisibonelo sesizwe phambi kwabantu futhi bathi esikundleni senceku kaMathini mhlawumbe umfana wekhaladi owayezocwebezelisa amabhuzu akhe wacwebezelisa amabhuzu omfana oyikhaladi futhi nokho engakabi ngisho nomKristu wayengumedeni kodwa leyo nzalo yamisela ngaphambili yayilele lapho njengoba kwenza kowesifazane omncane nje ngekathi ebona isimangaliso ukuthi uJesu wakwazi ukumtshela ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi kwabaneka kanjalo kwaya ekuphileni indodana yakhanya phezu kwayo futhi awukwazi ukugcina ukuphila phansi lapho ilanga likhanya phezu kwembewu imbewu ingalala lapho ingenakuphila kuyo izovele ilale lapho kodwa inokuphila kuyo iyofika lapho ilanga lisha khona futhi uMathini nokho lelo bizo empilweni yakhe futhi yena wayefuna ukwenzela uNkulunkulu okuthile futhi wayengazi ukuthi yenzeni futhi wathi ngelinye ilanga wema ngasesangweni lapho abantu bengena emzini ubusuku obubandayo impela njengoba sinakho empumalanga manje ngisanda kuzwa ekhaya bekungamashumi amabili ngaphansi kukanothi nalapho Indiana lokho kucishe kube yirekhodi ngicabanga ukuthi yirekhodi amakhaza ngempela nabantu abampofu belele ngaphandle bengenakudla futhi begodelela ukufa noMathini uMathini ongcwele weza ihamba ngesango futhi lapho wabona izinxibo esidala silele lapho nomfo ompofu omdala wayemanikiniki wayegodola noMathini wama emuva futhi nakho kufika amadoda anamafa amakhulu futhi wathi ngiyacela mnumzane ngiyafa ngeke nginike okuthize na ngiyagodola angeke ngikwazi ukudlula kulobu busuku ngicela ungangivumeli ngife futhi badlula nje ngoba wayengelutho ngaphandle kwesinxibi uMathini wama wasibuka wayenikele ngakho konke inakho yena wathatha wayenejazi elilodwa kwakuyitshali njengalo lalisemathombe akhe amasosha ayenawo ngalezo zinsuku futhi wayenelilodwa elikhulu elide njengengubo emathombe akhe futhi wama wayazi ukuthi wayezoba yiqhwa futhi ngalo busuku uma wayengenalo ngakho-ke wathatha inkemba yakhe wase elisika ingxenye kabili wasondela wasesonga isinxibi esidala kulo wathatha enye ingxenye asezisonga lapho ehla ngomgwaqo ngokwenza iqhinga elinjalo bamhleka bathi yeka isosha elibukeka lihlekisa akungabazeki namuhla ngimi ezweni ngimele iqiniso izwe lehlelo liyothi ubukeka njengento ebukeka ihlekisa uphuma kusiphi isivumo khona na ziphi izincwadi zakhe zikuchazayo na kulungile lapho uzama ukwenza lokho kulungile uzama ukwenza kulungile nezwi likaNkulunkulu ngalobo busuku ngikathi uMathini elele wavuzwa ebuthongweni bakhe wabheka uma ekamelweni nakho kumuJesu futhi wayesongwe ngaleso siqeshana sengubo ayesonge ngaso indoda endala nebo watshala imali watshela ubizo lwakhe lapho futhi wayeyizithunyasa lowo nyaka wabuyisela ibandla ezimisweni zePentecost indoda enkulu Esikhathini esinge side sedlule ngibheka imythology ikhadi ngacela ikhadi likabathini yongcwele lomngane ongumkatolika wathi ngani wayengenzi wangongcwele ngingahle ngingabi ngebandla lamaRoma kodwa wayesencwadini kaNkulunkulu wabuyisela ibandla ezimisweni zevangeli labuyela embhaphathizweni wasekuqaleni kamoya ongcwele labuyela ekuphileni kwangempela kukaNkulunkulu ngani wenza lokho kwakulungile watshala imali engcebweni yakhe yengcebo yomhlaba kanye nengcebo yalokho ayeyikho futhi wathengisa futhi waba umtshali ezimali wangempela kuJesu Kristu sengathi singathatha leyo nto efanayo kulokhu kusa ngiyabonga ngokulalela kwenu uxolo ngokunigcina isikhathi eside kangaka angazi lokhu kungase kube okokugcina kwami kodwa lapho kufika lapho kwami ekugcineni kufika ngifanele ngihlangane nakho ngolunye usuku lapho udlala leyo tape uzoqonda angazi ukuthi kuzokwenzekani kodwa ngokusuka entshizeni yami njengomthandi wepentekoste kungani ngilapha nani na abanye benu bazalwane behlelo bathi umelene nenhlangano yethu ngimelene ngimelene nenqubo enidonsele ezweni uma bengicabanga ukuthi imethodist yayiqinisile bengiyoba nabo uma bengicabanga ukuthi ibaptist yayiqinisile ngiphuma kubo ukuze ngibe nani abantu bami bayikatolika ukube bengicabanga ukuthi lokho bekulungile bengiyoba nabo ngibashiyile ukuze ngini ngoba ngicabanga ukuthi niyinto esondele kunazo zonke khona lapho ekhona ngiyakukhona lokho kube bekungenjalo bengiyobe ngibeka imizamo yami kwenye indawo niyaze ngikaze nginicele ngisho indibilishi ngikaze ngisho bengingeke ngithathe lokho eninginika khona akuyona imali ngifuna nikhumbule njengoba usabukele asho ngenkathi befuna inkosi phezu kwabo wathi lokho kufana nezwe ungakwenzi lokho nina bantu ninonkulunkulu yedwa inkosi eyodwa hlalani naye kodwa ke bayakufuna noma kanjani babefuna ukufana njengalo lonke izwe isithombe sinjepho sebandla lepentecostal usamueli wema lapho ngalokho kuza futhi wathi bekani ngake nganemuka noma yini kini imali yenu na chaba ukwenzanga lokho sengake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzekayo na futhi u-israyeli ngazilinge wathi kuyiqiniso awukwazi ukhuluma egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzeka kona ke wathi ngizwe unkulunkulu iyinkosi yenu kodwa sifuna inkosi noma kanjani futhi nizokwenza lokho masikhuleke ngicabanga ukuthi ngihambe nje ngokwazi kwami ukuthi ngifanele ngihambe kanjani Baba wasezulwini si umoya okubantu ubenza bafune ukuthile njengoba uKhayifasi athi akulungile yini ukuthi umuntu oyedwa ufanele afe kunokuba kubhubhe izwe lonke isizwe sonke zibhubhe njalo nebhayibheli lathi waprofetha engumpristi omkhulu umoya wawunelungelo lokumshaya kodwa ukuthi wayekude kangakanani ukubethela yena impela unkulunkulu ayezisho ukuthi wayemkhonza Mahlabelela kanjani ethembelini uNkulunkulu wami ungishiyeleni na futhi yena impela uNkulunkulu ababe khuluma ngayo wayelihlabelela etsiphambanweni ekugcwalisekeni Kodwa ikho indlela engikwazi ngayo ukuvula amehlo alaba bantu angikwazi ukubacela ukuthi bangixolele ngokusika ngingakwenza kanjani futhi ngihlale ngeqiniso kuwe na futhi angikusho lokho ukuthi bayangizwa uma bengingakwenza bengiyoza kuleli athare ngiphenduke njengomzenzisi kodwa manje iminyaka Nkosi mababone lokho ngenxa yokuthi banokuthinta kukamoya lapha ngisho nangaphezu kwabazalwane babo futhi yilokho okubenza bafune ukuthile kodwa Nkosi ngeke walakha ibandla lakho phezu kokufana nalokho lapho besenipha udumo omunye komunye unkulunkulu ngeke abelane inkazimulo yakhe namuntu benze bateteleke ezintweni zezwe unkulunkulu ubusisa leli qembu lebusinessman ubenzele indawo enamanzi ogwadule ngenkonzo yami ngikholwa ukuthi ukuphakamise ngaleyo ndlela ngisho kukho konke ukusikeka okunzima nokho wavimbela noma yimuphi kubo ekucabangeni okubi ngami baphinde bangishayela ucingo ngiyazi ukuthi yindlela yakho yokufinyelela kubantu Nkosi futhi ngikhonekela ukuthi uzokuhlonipha engikushilo futhi uma isikhathi sami siphelile Nkosi mangihambe ngokuthula mangihambe ngingenagazi lamuntu ezandleni zami noma ngingenandaba noma ngingenasivumo khona sehlelo noma lutho kodwa ngegazi likaJesu Kristu siphe khona Nkosi bazalwane bami behlelo phandle lapho Nkosi abaningi babo kukhona bahle abanye babazalwane bahle kunabo bonke ngake ngahlangana nabo kubo bonke yonke indawo futhi kungani bekwenza Nkosi na lapho uzojikela imuva ngo futhi uqinisekise lelozwi ukuthi liqiniso futhi ukhombise lokho sona kanye sibonakalise sasifanele senzeke ngezinsuku zokugcina sokuvuka ukuthi uKristu olapha futhi akuyona indoda ethile lokho ngumoya ongcwele qobo lwakhe uNkulunkulu ngiyamkhuza udeveli ngikhuza amandla emfashinini namandla yezwe yaphuphuthekisa amehlo ebandla lakho Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzosuswa kubo ukuze baphendukele kuwe ngenhliziyo yagcwele futhi bakhonze wena zonke izinsuku zokuphila kwabo sithethelele wo Nkosi ngimi njengo-Isaya ngalokho kuza owayebone umbono wathi ngingumuntu ozindebe ezingcolile naphakathi kwabantu abangcolile abanezindebe ezingcolile Nkosi mayibuye ingelozi futhi mayilethe umlilo e-altare futhi ithinte izindebe zomunye nomunye wethu Nkosi ukuze sikhulume kuphela lokho okuyiqiniso nalokho okuyizwi nalokho okulungile ukuze sibize lolu suku olugcwele isono lobumelika nobuzwe kuxhumene kungene ebandleni kubuyele ekuphendukeni uNkulunkulu sikhulekele lokho iminyaka futhi lapho ukuthi ngiyelwe ngithi buza ngendlela ethobekile njengoba ngishilo bacela iqhawe futhi bathela umntwana kodwa yilokho owabathumela khona futhi abakwamukelanga uNkulunkulu abantu mabangenzi iphutha futhi ukubona lokho ukusona isivumo kholo esithile esisha ihlelo lisha kodwa babuyele ezweni babuyele kuNkulunkulu izwi liqinisekisiwe siphe khona baba busisa mfowethu Shakarien ezizwele umoya wakhe ungena uvela emva kwami ngazi ukuthi ubothakathaka ngaze ukuthi usathane ulandela impilo yakhe manje uNkulunkulu ngibiza impilo yakhe uze uqede ngalolo lolo suku lokugcina lapha sisize masikhuleke lomkhuleko wokukholwa unkosikazi wakhe omncane othandekayo ngikhulekela labo osomabhizinisi laba baphathi abakhulu nalaba laba bayifundisi wo uNkulunkulu ngiyacela ngiyakhuleka egameni likaJesu ngisize uNkulunkulu ngisize ngazi ukuthi ngithini futhi inhliziyo yami iyavutha umphefumulo wami uyalagazelela mabeze Nkosi kamnandi hayi entweni engiyishilo kodwa mababuyele ezweni Nkosi futhi babone futhi bahlale lapho baze babone ukuthi kuyenzeka siphe khona futhi babange njalo ngaphambili imbewu ngiyazi uma iwela kulowo mhlaba owamisela ngaphambili izokhanya futhi icobezele ikhazimula inkazimulo kaNkulunkulu sisize baba sinikela lokhu kuwe manje egameni leNkosi Jesu sisakhothamisa amakhanda ethu ngabe bangaba khona yini abanye lapha kulokhu kusa obengathi futhi prenem ngempela enhlizeni yami ngikholwa ukuthi lokho kunjalo futhi ngifuna ukubuya ngifuna ukutshala imali kulokhu kusa hayi hayi futhi ngizohlala ebandleni lami ungalishiyi ibandla lakho qhaba umnumzane hlala ebandleni lakho noma ngabe ukuphi futhi uthande umelusi wakho futhi uthande wonke amalunga nakho konke okunye thande lokho kodwa hlala phakathi lapho hayi ukubenyezela ngento ethile yezwe hayi ukubeka ukuthile okwehlukile kodwa ukhazimule ngenkazimule kaNkulunkulu ento yobekweni ukuzimisela ukuthwala ihlazo uma bekubiza ngefashile endala futhi wena ebandleni elikhulu ngolungisuku elinye lamahlelo aphakeme kune wonke ePentecost indoda umfundisi wasukuma futhi ininikazi lalinezinele zinde futhi zisontekile emhlane walo wathi ibhaloni lakho belifanele lincishiswe wathi uhlukile kubo bonke leso simo esibi sokuhlubuka he isikhathi esinjepho uzokwamukela na phakamisa isandla sakho uthi mina ngizokwemukela ngizokholwa uNkulunkulu ngifuna ukutshala imali kulokhu kusa ngifuna ukunikela ngempilo yami ngifuna ukutshalwa kwemali bengilokhu ithuba lethulwe kimi futhi Branham ngiyazi ukuthi okothi uNkulunkulu ubophezelekile futhi ukhuluma kuwe noma ubungeke uzenze lezi zinto ngiyazi ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu ngifuna ukutshala imali futhi ngizoma ngezinyawo zami khona manje bese ngithi yimi engizotshala imali nginikele ukuphila kwami kabusha khona manje kuJesu Kristu imali ngezinyawo zenu yonke indawo futhi nithi ngifake imali yami babose ezulwini asiphakamisele izandla zethu kuye manje babose ezulwini egameni likaJesu Kristu senza lokhu kwahlukanisela angazi ukuthi kuzosho ukuthini abanye babo bakusho ngempela ngiqagele Nkosi abanye babo bamile nje abanye bamile ngoba abanye bamile abanye bamile ngoba ukhuluma nabo abanye baye beze izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu ngikwazi ukukuhlukanisa kodwa ngikhulekela ukuthi uzokwenza Nkosi manje futhi thumele umoya ongcwele nenkonzo enkulu yokuzahlukanisela kuNkulunkulu manje phakamisele izandla zenu nje nezinhliziyo zenu ningakhathazeki ngedina kwenza mehluko muni lokho na nine ningakhathazeki ngalokho khona manje phakathi kwamabili sayenze ithi kuselebizwe emithathu kube phakathi kwamabili kodwa leli kungase kube ihora lakho laphakathi kwamabili ngikhole impela amaxesha zethu leshumi nambili ngqo bengingakwazi lokho futhi lokho kungase kube ngeleshumi nambili ngqo uthi lo phakathi kwamabili kwabanye benu kuphakathi kokuthi uzokwemukela noma hayi ukwemukela mina hayi ukwemukela ngikushilo kodwa yemukela ivangeli ligcwele amandla agcwele ibhayibheli ligcwele konke uNkulunkulu akushoyo bamukele kungenjalo kuzoba late kakhulu manje phakamisani izandla zenu nje futhi nikhuleke njengokuthi ngizolivumela nikhuleke ngikhuleke ngaqeda khulekani manje kukini uNkulunkulu akubusise.